This message, Time Tested Memorials of God, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, August 18, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Litea oyo, bikaniseli ya Nzambe oyo emekami na tango, ya ndeko William Marion Branham, Eteya makili boso na angle na mokolo mwa lomingo na pokwa, mokolo mwa zomi na mwambe, sanza ya mwambe, na mobu 1957 na Branham Tabernacle na Jeffersonville, Indiana, USA.
And just wind that around to the Bible, the way you have taken the book of Revelations and the book of Exodus and Genesis.
Pe bobele kolobela lobela yango. Na kati ya Biblia motindo oyo to busili kozwa mokanda ya emoniseli pe mokanda ya Esode pe ya Genèse.
Now I've come home to go squirrel hunting. It's honest, that's all there is to it. Just to be honest. Brother Roy, when you going? Tomorrow? All right. So we just love to get home this time of year, so it's we want to rest.
Pe sikoyo nazongi mboka pona kokende bokila ya bisende. Ezali sembo, wandane nyonso yango ezali. Kozala bobele sembo, bongo ndekoroy okokende mokolonini. Lobi, malamu. Boye, tosepelaka kaka kozonga mboka na ngonga oyo ya mbula. Boye, ezali tolingi kopema.
I've lost 20 pounds since the senior. I got on the scales when I left on this meeting. I weighed 165 and got back with 145.
Nasili kubungisa kilo libwa uta na mona na ki na bino. Na mataki na kilo. Tango na longwa ki na lianga nyoyo. Nazala ki na kilo tuku sambo na mitano. Pe tango na zonga ki nazala ki na kilo tuku motoba na motoba.
So it feels like my clothes is dropping down. So I... lost a lot of weight, and some lady today going out, lovely sister. She said, Brother Branham prayed I can lose it too. A little bit on the strong side. So I told her, just come go along, preach right hard. So that's about all. It certainly will take it down. But we'll soon be done with the troubles and trials.
Bongo zali kumuna lokola bilamba na ngai ekomi kokita. Boye na kondi mingi. Pe mwasi moko lelo tango azalai kubima, ndeko mwasi moko malamu alobaki. Ndeko Branham, bondele te nako kakukonda. Bongo na nzoto na ye ya mwa monene, boye naibisa kie. Yaka kaka, koba kote ya penza makasi. Boye yangonde nyonso oyongai na yebi. Ya solo penza yango kukitisa yango. Kasi kala mingi te, toko sila na nami tungisi pe mime makano.
I was thinking about getting old. You know, two more years, I'm going to be 50. I remember when Frankie Weber put in, he's just about 2 years older than I am. He put in a quarter for his birthday offering here, and I snapped my eye, and I thought, my, Frankie Weber, 25 years old, a quarter of 100. It's a half now. Just doesn't take it long, does it? Just goes right on.
Nazaliko kanisanati na kukoma mubange. Boyebi sima na mibu mibale na kukoma na mibu tuku mitano. Nazoe balisusu tango oyo Frankie Weber akokisa ki. Azali mkolo nanga pene na mbula mibale. Apesa ki basantim tuku mibale na mitano lokola likabo awa po na mbotama na ye. Bongo na beta ki miso pe na kanisa ki. Oh la la, Frankie Weber, mibu tuku mibale na mitano. Moko na amine ya mokama, ikomi ete ni nango sikawa. Ezali koumela na yango ote, boyete, ezali bobele kupusana.
We won't stay long. Just this morning when our beloved brother was bringing that most remarkable message, I'm sure we all enjoyed it.
Toko umela te, kaka natongo yotango ndeko mulinga minabiso, azali kote ya sanguwana ya lokumu penza, nandimiete biso nyonso tosepelaki na yango.
And I happened to think of something when he was preaching back there, and I thought maybe the Lord might give me a scripture for that. I had to read some tonight from God's blessed word.
Amen.
And now, just a few minutes to speak, and then we'll pray for the sick as usual.
Bongwe sala kiete na kanisa likambo moko tango azalaki koteya kuna na sima. Pe na kanisa ki, tango mosusu nkolo akopesa ngai likomi moko pona yango. Na sala kiete ye atanga na poka oyo mwa makomi kuhuta na liloba na Nzambe lipambolami. Bongo sikawa na bobele mwa miniti ya koloba pe na sima tokubondela pona babeli lokola na momesano.
Wednesday night, this coming Wednesday night, if the Lord permits, I like to start in the book of Hebrews.
Okay. Amen.
And the book of Hebrews for a lesson. And then maybe Sunday morning or Sunday night, continue it on. Then the following Wednesday night, maybe pick it up again. Just keep winding that around in the scripture.
Bongo na butu ya mokolo ya misato. Butu ya mokolo ya misato yekoya. Soki kolo alingi na kosepela kobanda na mukanda ya Bible soki ezali malamu. Bongo mukanda ya Bible lokola liteya. Bongo na sima tango mosusu mokolo ya lomingo na tongo to na pokwa kokoba na yango. Bongo na butu ya mokolo ya misato oyo ekolanda tango mosusu kozwa yango lisusu kokoba bobele kolobela lobela yango kati na likomi.
And there's some things that I noticed in the church. This is going by. I think ought to be taught on a little bit, you know.
Amen.
Things that seems to weaken down a little, and I think we could pick it up there in Hebrews. It's a very good chapter, a very good place to read.
Bongo ezali na makambo moko oyo na moni na losambo wana na zali ko kende longo. Oyo na kanisi ete esengelaki ete ya mamua moke boyebi. Makambo oyo eko sala lokola kokotisa mwa mbulembu. Bongo na kanisi ete tokoki kotalisa yango kuna na Baebele. Ezali mo kapo moko kitoko. Esika moko kitoko penza ya kotanga.
Now, Brother Neville was going, that come on my mind coming down, and I've just got the New Testament here, and I'm reading from a Collins Bible, the Prince Digger. I've got nearly 50. I have to push it too far away from me to read that real fine print. This bad light anyhow.
Sikawa ndeko Neville, talingaki, yangwe yela kingai na makanisi na koyaka. Bongo na uti kozwa na kondimana ya sika awa pe nazali kotanga uta na Biblia ya Collins. Koma yango ezali minene penza. Nazali na simalangai kokokisa pene na mibu tuku mitano esengeli na pusa yango musika na ngai pona kotanga koma wana ya mike. Mwinda ezali malamu te ata bongo.
I go out in the sunshine and still read it, but when the light gets a little poor, I have to push it away, and the doctor told me as soon as I'm going to have some reading glasses.
So kina bimina pole ya moi, nago koba bobele kotanga yango. Kasi na tango pole komi mwana se, eko senga na pusa yango musika. Bongo monganga yebisa kinga ete, kala mingi te eko senga nazala na maneti ya kotanga.
I asked him, my eyes was bad, and he tested them, said no. 10-10, that's supreme good. 20-20 is normal, and 15-15 is better, and 10-10 is, that's all he could read it, so I could read anywhere he wanted at distance. He put something out, and I started reading it, and when it got closer, I kept getting slower and slower. I stopped when it got just about like this. He said, oh, you're past 40, and I said, yep.
Bongo na tunakie, miso langa ezalaki ya kobeba. Bongo amekaki yango alobaki te. Zomi zomi, wana ezali penza malamu koleka. Tukumi bale, ezali malamu. Pe zomi na mitano, ezali malamu penza. Bongo zomi zomi ezali, yangonde nyonso oyo akokaki kotanga yango. Boye, nakokaki kotanga na musika bisika nyonso oyo alingaki. Atiaki eloko moko kuna pe, nabandaki kotanga yango. Tango apusanaki pene penza. Na koma ki kotanga malembe malembe. Na kata ki tango koma ki pene boye. Alobaki. Oh, iyo. Olekisi mibu tuku mine. Pena alobaki, iyo.
He said, well, naturally your eyeballs get flat. So now if you live a good long life, you'll get your second sight, I hope. That's when you read back again.
Amen.
Alobaki. Malamu, na momesano mbuma ya miso na yo ekoma kapla. Alobaki. Sikawa soki okobi kobika bomoi kitoko ya molai, okozwa emonene na yo ya mibale. Na banzi bongo, na tango wana nde okoki kotanga lisusu malamu.
But, you know, I was just thinking that ain't too far off at that. Just a little while. Brother Tony, that's bad, isn't it? No, it isn't. It's a blessed thing.
Kasi boyebi, nazalaki bobele kokanisa ete ezali lisusu mosika te na yango. Bobele mwa tango moke, ndeko Tony wana ezali mabe. Bongo te? Te, ezali bongo te. Ezali nde lipamboli.
I'm getting older one way and younger another, because I'm going to that young, immortal, blessed body where brother, there'll never be nothing wrong there. And if just live for that time, that'll be wonderful.
Na ngambo moko nazali kokoma mobange, pe elenge na ngambo mosusu. Po nazali kokende na nzoto wana ya bulenge, ekufaka te, epambolama, na epayo yo ndeko, eloko moko ya mabe ekozala kuna te. Pe nazali kobika bobele po na ngonga wana. Ekozala penza kokamwa.
Now before I read the final closing text, just a word to him while we bow our heads. We believe, Almighty God, that you intend for your children to be happy.
Amen.
It is not meant for us to be frowning and sorrowful. For it is written that a merry heart doeth good like medicine. And we love to enjoy your blessings and to have this great fellowship together.
Sikawa liboso natanga litangi oyo yasuka, bobele liloba moko epai na ye wana tugumbi mito. Tondimi nzambe na nguya nyonso, ete posa na yo ezaliete bana na yo bazala na esengo. Epesa melibiso te kozala na bilongi ya kokangama pe ya mawa. Po ekomami ete, motema na kosepela ekosala kamalamu lokola nkisi. Pe eto linga kosepela penza na mapamboli na yo pe kozala na lisanga monene oyo elongo na bandeko.
And as we as believers in your word, we fellowship around the word. That's what we come here for.
Amen.
It's not just to hear a message, but to worship and fellowship Amen. With thee through the reading and preaching of the word.
Amen.
Pe lokola biso, lokola bandimi na liloba na yo, tozalaka na bondeko zinga nzinga na liloba. Yangonde loko yo to yeli awa. Ezali bobele pona koyo kalite ya te, kasi pona kosanjo la pe kozala kati na bondeko elongo na yo. Nanzela na kotanga pe na koteya liloba.
Now Lord, thou will not disappoint us. I'm sure you'll bless us in these hours. Bless our noble and good pastor, Lord. We pray that you'll be with him, and as I noticed him today in his preaching and see him as he smiled when he sang that song, I'll soon be done with troubles and trials.
Sikawa nkolo, yo okosundo la biso te, nandimiete okopambo la biso na bangonga oyo. Pambola mokengeli na biso ya lokumu pe ya malamu nkolo. Tobondeli ete ozala na ye. Pendenge na monaki ye lelo, na liteya na ye pendenge na monaki ye koseka moke tango ayemba kilo yembo wana kala mingi te na kokoma na suka ya mitungisi pe mimekano.
Those sisters and how they sang it around in the brush harbors and camp meetings, and it'll be done one of these days and then go to that glorious rest.
Pe bandeko basi wana ndenge bayembaki yango zinga zinga ya libongo pe ya mayangani ya molako. Pe ekokoma na suka, moko na mikolo oyo, na bongo toko kende na bupemi wana ya nkembo.
Now, Father, bless us as we read thy word and have read it, and refresh into our minds and hearts, and speak to us tonight, and when the service is over, and we start to our homes, may we say, did not our hearts burn within us as he talked to us along the way? For we asked it in Jesus' name. Amen.
Sikawa tata. Pambola biso wana tokotanga liloba na yo. Pe na kotanga yango ebongo la makanisi pe mitema na biso sika. Pe loba na biso na pokwa oyo. Pe tango lianga nye kosila pe tobandiko zonga na bandako na biso, tika ete to loba. Mitema na biso ezalaki kopela na kati na biso wana ezalaki ye kosolola na biso na nzelate. Po tosengi yango na nkombo na Yesu. Amen.
Now with such a real good evangelistic message as we had this morning, and I was thinking that, you know, Brother Neville was talking about overfeeding the children, which you can.
Sikawa, nalite ya moko kitoko ya kopalanganisa sango malamu ndenge toyokaki na tongo yo. Bongo, nazalaki kukanisa ete boyebi, ndeko Neville azalaki kolobela na tina na kolekisa ndelo ya koleisa bana. Bokoki kosala yango.
But now tonight we're just a little talk for the church. This is the just a talk for the church. And I wish to read another part of the scripture in the New Testament, Matthew the 24th chapter and the 35th verse. Jesus speaking.
Kasi sikawa na pokwa oyo, tuzali bobele na mwa lisolo po na lingomba. Oyo ezali bobele lisolo po na losambo. Pe na lingi kotanga na eteni mosusu ya makomi na kondimana ya sika. Matai mukapo na tukumi bale na mine, pe molongo ya tukumi sato na mitano. Yesu akoloba.
Heavens and earth shall pass away, but my word shall not pass away.
Amen.
My subject tonight is the memorials, time-tested memorials of God.
Likolo pe tse ekoleka, kasi maloba na ngai ekoleka te. Muto ya liteya na ngai na pokwa oyo ezali bikaniseli ya nzambe oyo emekami na ntango.
And I have a few announcements, I believe I made it for the, and some here that about the meeting to begin with the Hebrews, the first chapter, Wednesday night, if the Lord is willing. The reason I have to make it mention that night, my meetings, I can be at one place and He'll call me another. I just have to go as He calls, you know.
Pe nazali na mwa mayebisi, na kanisi na salaki angopo na pe mosusu oyo awa, na tina na mayangani oyo ekobana na bayebele. Mukapo ya yambo na butu ya mukolo ya misato sogi nkolo alingi tina oyo na sengeli kolobela yango ete lokola na mayanga inangai na kokikoza na isika moko peye akubenga ngai na isika mosusu esenga kakaka na kende bobele ndenge ye akubenga boyebi.
That's the reason I can't be like Brother Oral Roberts and those fellows who set their meetings 2-3 years ahead and we'll be there and those big burly faith man, they got their message.
Wanande tina oyo na kokite kozala lokola ndeko Oral Roberts, pe baninga oyo babongisaka mayangani na bango mibu mibaleto, misato liboso, pe tokozala wana, pe bilombe ya kondima wana, bazali na sango na bango.
But my message is just wherever God sends, where it's here, there, wherever it is, I have to go just when He sends.
Amen.
And it's two different ministries, only the same God. The
Amen.
Very same God.
Kasi sango na ngai ezalinde bobele na bisika nyonso oyo nzambe atindaka. Ezala soki awa, kuna ezala atato esika nini. Na sengeli kokende bobele na tango ye atindi. Ezali misala mibale ya kokesana. Bobele nzambe moko penza.
I was thinking yesterday in my talk to a neighbor boy and he said, you know, a certain little pastor, he said, he's such a wonderful fella. Said, wife and I were sitting with our pajamas on and said, about 11 o'clock at night, and he come by and knocked the door, said, just come by and have a cup of coffee with you. See?
Nazalaiko kanisa lobi. Na lisolo nangana elenge mozana inangai. Pe alobaki, oyebi, mokengeli moko mokeboye, alobaki, azali moto moko malamu penza. Alobaki, ngai na mwasi nangai, tovandaki na ba pijama na biso. Pe alobaki pene na ngonga ya zomi na moko ya butu. Ya yaki pe abetaki ekuke. Alobaki na yebo bele po na komela kopo moko ya kafe longo na bino. Pumoni?
And said he cut across the street to another neighbor. They were about ready to go to bed and he eat a cookie over there.
Pe alobaki akachaki balabala epa ya mozalani mosusu pe bakoma ki pene na kokende kolala. Pe aliaki bisikiti kuna.
And then he said had a little Bible school for the kiddies, and he had so many little kiddies there, him and his wife, until they had to put up tents on the outside to accommodate the children.
Pe bobele na bongo alobaki azalaki na mwa etelo ya Biblia po na bana mike. Pe azalaki na bana mike ebele kuna ye na mwasi na ye na lulenge ete basengla iko tia ba hema libanda po na koyamba bana.
And I went back, I got to thinking, you know, that's right. That's a wonderful little fella. And I believe Brother Fleeman here, I believe his boy goes to the Faith Lutheran Church up here. Wonderful little man and his wife are doing a great work for the Lord.
Bongo na zonga ki, na koma iko kanisa. Boyebi, yango ezali malamu. Wana azali mwa mubali moko malamu. Pe na banzi, ndeko Fleeman awa na banzi mwana na ye ya mubali. Asambela kana lingomba literieni ya kondima. Oyo awo. Mwa mubali moko malamu. Ye na mwasi na ye bazali kosala mosala moko monene pona nkolo.
Now I thought, I got to wash in my car and I become discouraged. I thought, why is it I can't do that? See, go around and get all the kids to follow me around. I love kiddies. And why can't I jump from house to house, from pillar to post like that? And something is said to me, you wasn't called for that. He's doing just what God told him.
Bongo na kanisa ki. Na bandai ko sukola motu kana ngai pe na nalembaki nzoto na kanisa ki pona nini ngai na kokoka kosala yango te omoni kokende nzinga zinga kozwa bana nyonso bala ndalanda ngai nalingaka bana mike bongo pona nini na kokoka kokende na ndako moko moko awa na kuna ndenge wana te pe loko moko elobaki na ngai yo bengama pona yangote. Ya azalise kosala oyo nzambe ayebisaki ye.
But we gotta have somebody stand out here like the old Roberts now, a Joshua with a sword, with a message of faith and deliverance. And see, we gotta have those who can have that type, and one can have this. But it just all goes together to make one big unit. Amen. That's God's church.
Kasi asengeli tozala na moto moko oyo akotelema mpiko awa lokola Oral Robert na bango, Yoshua moko na mopanga, na sango ya kondima pe ya lisiko. Pe omoni, esengeli tozala na bato oyo bakokiko zala na lolenge wana pe moko oyo akokiko zala na oyo, kasi bobele nyonso tambola elongo po na kosala lisanga moko monene. Wanande lingomba na nzambe.
Hey, talking a few moments ago to a young lady, discouraged and heartbroken. And I was trying to tell her about how that a woman and a man are not separated. They are the same self person.
Eleki mwantango nazalai kosolola na elenge mwasi moko. Oyo abungisaki eliki ape motema na ye etondaki na mawa. Nazalaki komeka koyebisa ye na ndenge ete mwasi na mobali. Bazali ya kokabwana te. Bazali bobele moto moko.
God made man, both male and female. He was man. That's right. And he separated them in flesh and made them different, but joined them together in raising the children as one.
Mobali akelaki, nzambe akelaki moto, mobali pe mwasi. Azalaki mobali, ya solo. Pe akabolaki bango na mosuni pe akesenisaki bango kasi asangisaki bango elongo po baboko lobana na bango lokola moto moko.
And so the man, the burly and the tar, and the woman is the love part of the man. So they are together. That's God separated them.
Na bongo mobali nzoto monene pe mbinga bongo mwasi azali e eteni ya bolingo ya mobali na yango bazali esika moko. Wana ezali Nzambe akabolaki bango.
But they were both the very same person, M-A-N, and woman's called woman. That's right, because she was taken from man. She is a part of the man. But in life here, in flesh, they were separated. In spirit, they are one.
Kasi bango nyonso mibale, bazalaki bobele moto moko. M-O-B-A-L-E. Pe mwasi abengami mwasi ya solo. Pamba te ye akamata maki uta na mobali. Ye azali eteni ya mobali. Kasi na bomoi awa na mosuni baka bwani samaki. Na molimo bazali moto moko.
And he was talking about a man losing their affections for their wife and don't love them as they did when they were sweethearts. Shame on you. You ought to do it.
Pe nazalaki koloba na tina na mibali ndenge bazobungisa bolingo na bango po na basi na bango. Pe bazolinga bango te lokola tango bazalaki ba chéri. Soni na bino. Busengeli kosala yango.
She's always your sweetheart. Absolutely. That's the part she should be. And you should treat her like that. Oh, never let that little honeymoon cease. Because it isn't going to in heaven. You're going to be just perfectly one there. That's right.
Ye azali tango nyonso molingami na yo. Ya solo penza. Yangonde teni oyo asengeli kozala. Bongo asengeli kozala na ye ndenge wana. Oh, kotika mwa bolingo wana ya ebandeli ya libala esila ata mokolo moko te. Po yango ekosila te na lola. Kuna ekozala bobele ya kubunga be. Ya solo.
So, well, it looks like some women ought to say amen to that, don't they? Never let me hear you always bawling women out and talking like that. Sister Hickerson, why didn't you say something or somebody back there? Say, did you? Thank you, Sister Cox. That's very good. Brother Cox, that's for you, where you are now. All right. Yes, sir. And we should never forget to honor each other. Always be sweethearts. Never let it cease.
Boye nyonso, emona ilokola ete basinde basengela kikolo ba amen na likamboyo. Mokolo mokote na yoka ete, ozala katango nyonso kogangela basi pe koloba maloba ya ndenge wana. Ndeko mwasi ikeson, pona nino lobi eloko mokote, to moto moko kuna loba, olobi? Matondi ndeko mwasi Cox. Ezali malamu mingi ndeko Cox. Oyo wana ezali po na yo. Ata ozwa mi wapi na ngonga oyo. Malamu, iyo, misye. Pe tusengeli kobosa na ata mokolo mokote kopesa na kalimemia. Boza la katango nyonso basheri. Botika yango esila mokolo mokote.
Catholic boy come to me not long ago. His wife was separated. He said, Billy, I hate to come to you. I'm a Catholic, you're Protestant. Said a priest run me out of my home a while ago. Now I said, what's the matter, him?
Elenge mobali moko ya katoliko ayaki epai na ngai umeli kalate. Mwasi na ye akomaki kotika libala. Alobaki, Billy, nako sepela te koya epai na yo. Ngai nazali mo katoliko, pe yo ozali protestant. Alobaki, sango abengani ngai na ndako na ngai. Eleki mwa tango.
He said, well, he told me, he said, I drink a little, and said, of a night I work hard, and said, my wife thinks I ought to come in every night and kiss her and hug her and make it out, just like if we was fixing to get married, said, we married and got a bunch of kids, and said, we, that's time.
Alobaki, ayebisingai, alobaki, na melaka mwa moke, pe alobaki, na butu, na salaka mosala makasi, alobaki, mwasi na ngai akanisaka ete butu nyonso esengeli na ya kupepwa ye, pe koyamba ye. Pe kozala penza lokola neti tozalaki komilengela pona libala. Alobaki, tobala na pe toboti bane bele. Pe alobaki biso, wana ezali nde tango.
I said, whoop, wait a minute boy, you're wrong. You're wrong. That's just the same as it was before you were married. See, you must always remember. I said, she's 40 years old now at the time where she really needs your attention.
Nalobaki, oh, zela mwa moke elenge mobali. ozali na libunga, ozali na libunga. Ezali bobele ndenge moko lokola ezalaki liboso bobalana. Omoni, osengeli kokanisa yango tango nyonso. Na lobaki, akomi na mibu tuku mine sikawa. Na tango oyo nde azali penza na posa ya bokebi na yo koleka.
So they had the divorce court, and he said, I don't know what to do. I said, go call her. If I go out, there's a Protestant, she wouldn't receive me. But I, he said, oh, she likes you. And I said, that, you just go call her. Tell her that you've changed your mind.
Bongo, basambaki po na kuboma libala. Pe alobaki, na ebite nini na kusala. Alobaki, kende kobenga ye. So kina ke kuna lokola na zali protesta, ako linga koyambanga ite kasina omoni. Alobaki, oh, asepela kana yo. Tena lobaki, wana kende bobele kubenga ye, yebisa ye ete, obongoli makanisina yo.
And so the next day I'd call a judge and talk to him. And I told this boy, I said, I'll be sitting right down beneath the floor where judge is going to give you a raking over. I'll be praying for you. Don't tell her about it. All right.
Na bongo mokolo oyu elandaki, na benga kizuzi pe na sololaki na ye. Pe na yebisa ki elenge mobali oyu, na lobaki, ngai na kozala, ya kuvanda bubele kuna na shambre ya se ya esika oyu zuzi akubanda kugange la yo. Na kuzala kubonde la pona yo. Kuyebisa ye yangote. Malamu.
So I was down there praying. After all I heard some little clicking coming down the steps. And here they come with the arms around one another, just all smiles, you know. He said, I said, well, hello there. And he said, Brother Branham, it's been some time since I've seen you. Yeah, 30 minutes. Some time since I've seen you.
Boye nazai kuna na se na kubonde la. Si mana mwa ngonga na yoka ki mwa makelele ya makolo ezo kita na eskalie. Pe tala bango yo baye na maboko na bango ezingami moko likolo na mosusu. Na koseka seka mwa moke. Boyebi, alobaki, alobaki, hey, mbote na bino. Pe ya alobaki, ndeko Branham, hele ki mwa tango banda na mona yo. Iyo, miniti tuku misato, bomoni. Mwa tango banda na mona yo.
And she said, well, Reverend Branham, I haven't seen you in a long time. Glad to see you again. I said, thank you. Well, I said, you look like you were sweetheart. Oh, I said, we're just doing fine, aren't we, honey? She said, yes, we are, dear. And I, she said, come out to see us sometime, Reverend. And I said, thank you very much. I said, goodbye to you. Went by, the old boy turned around, waved back like that. It all happened.
Bongo ye mwasi alobaki. Boni, Reverend Branham. Namona yokala. Na sepeli komona yo lisusu, nalobaki, matondi ye. Nalobaki, ezali komona lokola bolingana mingi. Oh, alobaki, tozali na biso malamu, boyete sheri? Alobaki, iyo, ya solo molingami. Pengai, alobaki, oya kotala biso mokolo mosusu reverend. Bongo, nalobaki, matondi mingi. Nalobaki, bokende malamu. Bakende kipe, lenge mobali yango, abaluka kipe, azongisaki kopepela ngai loboko boye nde yango esalemaki.
That's right. Love conquers everything. That's right. It's love. You can have all your signs and evidences, but just give me love. That settles it for me.
Ya solo. Bolingo elongaka makambo nyonso. Ya solo. Bobele, bobele bolingo. Boko kiko zwa bilembo pe ndanga na bino nyonso, kasi bope sangai bubele bolingo. Yango, yango, ekata kalikambo po nangai.
Oh, my. Dear dying lamb, thy precious blood shall never lose its power. To all the ransomed church of God be saved to sin no more. See? Ever since by faith I saw that stream thy flowing wounds supplied, redeeming love has been my theme and shall be till I die. That's right. Oh, wonderful.
Oh, la la. Mwana mpate ya motuya oyo akufaki, makila na yo ya motuya. Ekubungi sanguya na yango mokolo mokote. Kino lingomba nyonso ya basiko la mi na nzambe. Ebika, esumuka lisusute. Umoni? Utana mona liziba wana na nzela ya kondima, oyo pota na yo ezali kobimisa. Bolingo ya lisiko ekoma mokonza na ngai, pe ekozala bongo kino liwa na ngai. Ya solo, oh malamu mingi.
Now, time-tested memorials. Where I got this idea this morning was from our message at the Sunday school, evangelistic message, where our brother speaking on Elijah.
Sikawa, bikaniseli oyo emekami na tango. Esika na zwaki likanisi oyo na tongo oyo, ezalaki uta na liteya na biso ya Ekodim. Liteya ya kopalanganisa sango malamu. Esika ndeko na biso azalaki koloba na tina na Elia.
Where he wanted to, the boys, the schools of the prophets, how they wanted to build some kind of a big school. And it come to my mind and I was thinking of the thoughts of memorials.
Esika alingaki ko, bana mibali oyo etelo ya basakoli, ndenge balingaki kotonga lolenge ya etelo moko ya monene. Bongo yango eyaki na makanisi na ngai, pe nazalaki kokanisa na tina na bikaniseli.
Now memorial is a great thing. We appreciate memorials. And many men in this life has tried to leave behind them some sort of a memorial. Nearly all men love to do that.
Sikawa ekaniseli ezali eloko moko monene. Tosepelaka na bikaniseli. Pe bato mingi na bomoyoyo ba meka kotika ekaniseli ya lolenge moko boye sima na bango. Pene na bato nyonso balingaka kosala yango.
Put up at their graveyard a great marker. That's all right, sure. I appreciate that. That's okay. And then many try to build great shrines.
Kotia na lilita na bango elembo moko monene. Yango ezali malamu. Ya solo penza. Nasepelaka na yango. Wane ezali malamu. Na yango ebele pe bamekaka kotonga bisika minene ya kokende kosambela.
One memorial that I'd like to refer to now, it's in Ohio. And there was an infidel, I forget his name, I got the picture somewhere there in my collection at home.
Ekaniseli moko oyo nasepeli kolobela yango sikawa ezali na Ohio. Pe ezalaki na mozangi kondima moko kuna, na bosani kombo na ye, nazali na foto ya esika moko na collection ya ba foto na ngai kuna na ndako.
For he was so firmly against Christianity till he wanted a memorial built to him after his death with his foot on the Bible pointing down like that and saying away with religious superstitions and up with modern science.
Epai oyo ye azalaki motelemeli monene ya Bokristo kino ete alingaki ekaniseli moko etonga masima na liwana ye, na lokolo na ye likolo na Biblia, kotalisa na seboye, pe ezala koloba. Bindimandima ya losambo ebwaka mamosika, pe science ya mikolo oyo edondwa.
And when he was dying, he said, if I've been wrong, serpents will crawl out of my grave. And when he died, they were still shoving the dirt into the grave, and they killed two or three big vipers. And today in that graveyard, a minister taken a picture recently and brought it to show me, and hanging over the chains around his lot, the graveyard is a beautiful place, but his mound is nothing but a snake mound.
Bongo tango alinge kukufa alobaki, soki nazalaki na libunga banyoka ekobima na lilita nangai. Bongo tango kufaki bazalaki neno kotimo la lilita, pe bawomaki ba viper ya minene mibale to misato. Pe lelo, nakati na kunda wana, motei moko akangaki foto moko kala mingi tepe ayaki ko lakisanga yango. Pe oyo ekangami likolo na minyololo zinga zinga na mabele na ye. Kunda yango ezali esika moko kitoko. Kasi etando na ye ezali eloko mususu te bobele etando ya banyoka.
And no matter even into the fall and winter, serpents still crawl from his grave. A memorial. God forbid me ever have a memorial like that. Or any of you.
Pe talite ata na eleko ya elangato ya malili makasi, nyoka ebimaka kaka na lilita na ye, ekaniseli. Tika ete nzambe abate langa ete nazala na ekaniseli ya ndenge wana, ata mokolo moko te, to moko na bino te.
So there is memorials, though. Great memorials. I'm thinking of Joshua. The mighty warrior What a great man he was who took the armor of Moses as the leader of these 2 million Jews. Moses being the selected, the called out, separated for a service, and Joshua to step in and take that man's place was certainly a great thing to do, to fulfill the shoes of this prophet.
Boye atabongo ezali na bikaniseli, bikaniseli ya minene. Nazo kanisa Yoshua mobundi na nguya, azala kinde penza moto monene. Oyo azwa kie bundeli ya Mose. Lokola mokambi ya milio mibale ya Bayuda oyo. Mose lokola oyo apona maki abenga maki kabima. Atia maki pembeni pona mosala. Pe Yoshua kokoka likambo pe kozwa esika ya moto yango, ezalaki likambo monene ya kosala, ya kotelema na esika ya mosakoli oyo.
A mighty warrior called, predestined and ordained of God, 400 years before he ever come, God said he would deliver and he would visit them. And what a warrior Moses had been.
Mobundi na nguya oyo abenga maki, apona maki liboso, pe abulisa maki na nzambe. Mibu kama mine liboso aya ata. Nzambe alobaki ete akosikola pe akoya kotala bango. Pe Mose azalaki penza nde mobundi.
Never a man ever took the shoes of Moses to fulfill them until Jesus Christ could do it. And he said himself, the Lord your God shall rise up a prophet among you, like unto me, and it shall come to pass that if you'll not hear this prophet, whosoever will not hear this prophet will be cut off.
Moto ata mokote atikala penza kozwa esika na Mose. Po na kokokisa yango, kino Yesu Kristo nde akokaki kosala yango. Pe alobaki ye moko, Yawe Nzambe na bino akobimisa mosakoli moko lokola ngai, na kati na bino. Pe ekosale maete soki boyoki mosakoli yango te, moto nyonso oyo akoyoka mosakoli yango te, akolongolama.
All right, now this great memorial, and Joshua had come down to the river, and after Moses is dead, Joshua took his place, and God was with Joshua.
Malamu, sikawa ekaniseli monene oyo. Bongo Yoshua akoma ki na ebale, pe si manaliwa na Mose, Yoshua azwa ki esika na ye. Pe Nzambe azala ki elongo na Yoshua.
And he said, now sanctify yourselves, wash your clothes, and set apart, and come out your wives, and on the third day, God's going to do something.
Pe alobaki, sikawa bomi bulisa, bosuko la bilamba na bino, bomi tia pembeni, pe bobele ma na basi na binote. Bongo na mokolo ya misato, Nzambe akosala likambo moko.
Oh, one of these nights, the Sunday services, I want to preach on that third day and show you what power is in them at three. I mentioned this morning in the prayer, everybody had three things. And the pneumatics of the Bible.
Oh, na moko na ba butuo yo na mayanga ni ya lomingo. Na kolinga kotea na tina na mokolo ya misato, wana. Peko la kisabino ngu ya nini ezali na kati na yango. Misato wana. Na lubaki yango na tongo oyo na libondeli. Moto nyonso azalaki na makambo misato. Na bitambwe la ya Biblia.
Now, on the third day you shall see the glory of God. Now, I don't want to show that he knew positive what he was talking about because he mentioned just exactly the time when it was going to happen.
Sikawa na mokolo ya misato bokomona kembo na Nzambe. Sikawa yango eko etalisaki ete ye ayebaki penza malamu eloko nini azalaki kolobela. Po alobaki penza ngonga oyo likambo yango elingaki kosalema.
And I can imagine how Joshua felt when he stood out there before all those Israelites. Now his word must be true, and there was a swelling Jordan.
Pe na kokiko kanisa ndenge Yoshua amiyokaki tango atelemaki kuna liboso na ba Israele nyonso wana. Sikawa, maloba na ye esengeli kozala solo. Pe yala dene zalaki kotonda.
You see, a man's character is made known by his works.
Amen.
Whatever you are, your works prove what you are. Amen. No matter how much you testify, whatever you say, pro or con, that has nothing to do with it. Your works tell what you are.
Amen.
Tells what you are inside.
Amen.
Every job that you do manifests what you are.
Bomoni ezaleli ya moto eyebanaka na misala na ye. Atako nini yo ozali, misala na yo etalisaka oyo yo ozali. Atako tato liboni, olo basoko nini, malamu tomabe, yango ezali na likambo moko te ya kosala na yango. Misala na yo etalisaka oyo ozali. Etalisaka nini yo ozali na kati. Musala nyonso oyo yo okosala, eko moni sa nini yo ozali.
And you businessman, if you just do a patched up job, see what I mean, just a halfway job, don't do that. If you can't do it right, don't do it at all. That's right.
Pe bino bato ya mumbongo. Soki bozo sala mosala kaka likolo likolo, bomoni likambo na lingi koloba, mosala moko esalemi ndambu ndambu, kosala yango te. Soki okoki kosala yango malamu te, kosala yango ata mokete ya solo.
When you come to Christ, if you can't absolutely sell out lock, stock, and barrel and come to Christ, don't come at all.
Amen.
But when you really want to be a Christian, stand out.
Amen.
Make it real. That's what God wants you to be.
Tango ye epai na Kristo, soki okokoka penza kosundola nyonso te, kokanga, kosangisa, peko tia pembeni, bongo koya epai na Kristo, koya na yo kutute. Kasi na tango lingi penza kokoma mo Kristo, monisa yango polele. Komisa yango solo, wanande oyo nzambe alingete yo ozala.
And that'll prove, your works will prove what your character is.
Amen.
Your character is known by the works that you do.
Pe yango eko talisa bo solo. Misala na yo eko talisa bo solo ya oyo ezaleli na yo ezali. Ezaleli na yo eyebanaka na misala oyo usalaka.
And Joshua now, his word was at stake. Yes, sir. Just as Noah of old. But Joshua must cross over this river. And look like he picked the worst time that could ever be thought.
Amen.
It was in the month of April.
Bongo Yoshua sikawa, lilobana ye etiamaki na momekano. Iyo, misie. Kaka ndenge moko na Noah oyo yakala. Kasi Yoshua asengelaki kokatisa ebale oyo. Pe monani lokola ete aponaki ngonga ya mabe koleka na oyo ekokaki kokamisama. Ezalaki na sanza ya mine.
And that's when the snow was melting in Judea and coming down through the mountains and the old Jordan is muddy and spread from out into the fields to water the fields of Jordan.
Ezali na tango wanande mamwe enyangwa naka na Yuda, pe ekitaka uta na ngomba, pe yaladene oyo yakala ekomaka na potopoto mingi, pe panza na kate kino na kati ya bilanga, po na kumwangisa mai bilanga yaladene.
It looked like if it would have been mathematical or educational or scientific, he picked the worst time in all the year to cross Jordan.
Amen.
But God likes to take those kind of times to prove that he's God.
Amen.
Pe emonana ki lokola soki ezalaka likambo ya matematiki to ya kotanga kelasi to ya science apona ki tango mabe koleka na kati ya mobu mobimba pona kokatisa ya laden. Kasi Nzambe asepelaka kokamata bangonga ya ndenge wana pona kolakisa solo ete ye azali Nzambe.
And man of God who believe God and know what God has promised is not afraid to do it because God will stick with his word just as certain as he is God.
Pe bato na Nzambe oyo bandimeli Nzambe pe bayebi eloko nini Nzambe alaki babangaka kosala yango te. Pamba te Nzambe akokangama na liloba na ye. Kaka ndenge ye azali solo Nzambe.
Yeah.
And when he said, first take the ark and go forward. And when those priests' feet touched that Jordan, no matter how wild she was and how she was swelling, it gave away to God's eternal word. For the word was in the ark.
Petango alobaki, Yambo bozwa sanduku pe bokende liboso. Bongo tango makolo ya banganga nzambe wana enyataki yaladene. Ata yango ezalaki kotomboka pe kotonda mingi etiki nzela na liloba na nzambe ya libela po liloba ezalaki kati na sanduku.
Jesus said, now heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. So Joshua, knowing that his word must rest upon God's word, and he put God's word first.
Yesu alobaki sika, likolo pese ekoleka kasi liloba na ngai ekoleka ata mokolo moko te. Boye Yosua ayebaki ete liloba na ye esengeli kozwa epemelo likolo na liloba na nzambe. Pe achaki liloba na nzambe liboso.
Wish you sick people here tonight would do that. Put God's word with your confession. Put your confession, you believe it, and set it out there and call those things which are not as though they were. Then we're marching on. Do it that way. God's word will take it through.
Na kolinga ete bino babeli oyo bazali awa na pokwa oyo bokosala ebongo. Bocha liloba na nzambe elongo na koyambola na bino. Botia koyambola na bino bondi mayango. Pe botalisa yango polele. Pe bobenga biloko oyo ezalite lokola ete esili kozala. Na bongo toko kende liboso. Bosala yango ndenge wana. Liloba na nzambe ekokokisa yango.
And as the priest's feet touched Jordan, she just rolled back from side to side, and the water stayed.
Pe wana makolo ya banganga nzambe enyataki ya ladene ezonga kisima ngambo na ngambo. Pe mai etelemaki.
Do you realize the roaring of that river would have brought forth a bank there, and 20 minutes time would have been as big as some of these modern big dams that we got in the Colorado Boulder Dam out there.
Bozo sosola, lokito ya ebale wana ekokaki kozindisa libongo moko kuna na miniti tukumi bale elingaki kokoma monene lokola baraj minene oyo tozali na yango na baraj ya Colorado Boulder oyo kuna.
Way that Jordan sweeps through there is coming out of the mountains with a great force, and she's sweeping through those valleys.
Ndenge yaladene wana echola kakuna kobima na bangomba nangu ya makasi pe ekoleka na kati na mabwa kukwana.
And when 2 million footmen with women and children could pass through there, probably taking 4 or 5 hours or more, and what do you think that river would have filled up? But God stayed the stream. Amen. Oh, I love that. Stayed the streams, and she laid there until they passed over.
Petango milio mibale ya bato yango elongo na basi pe bana na boike wana ekokaki kozwa ngonga mine to mitano to koleka. Bongo bokanisi nini? Ebale wana ekokaki kotonda kasi nzambe telemisaki moluka wana. Amen. Oh, nasepeli na yango. Atelemisaki moluka pe etikalaki wana kino basilisaki kokatisa.
Then God said to Joshua, we want to make a memorial unto this. Go out there and send each Israelite one out of a tribe and pick up 12 stones and make a memorial.
Bongo nzambe alobaki na Yosua. Tolingi kosala ekaniseli na tina na oyu. Bima kuna pe tinda mo Israeli moko moko. Moko na libota moko. Pe balokota mabanga zomi na mibale pe sala ekaniseli.
And this moral shall be that when your children are passing through this way, they will ask what caused these stones to be here, and you shall give them the story of how God stayed the Jordan.
Pe ekaniseli yango ekozala ete tango bana na bino bakoleka na nzela oyo bakotuna. Eloko nini esalaki ete mabanga oyo ekoma awa? Pe boko betela bango lisolo ndenge nzambe atelemisaki ya ladene.
That's a wonderful memory.
Hallelujah.
Someday I hope to look at those stones in the near future, or where they still stand as a memorial. But then I think of them another memorial. What a great blessed memorial that was.
wana ezalie kaniseli moko ya kokamwa. Mokolo moko nazali nelikia ya kotala mabanga wana na mikoleko ya. Epai oyo yango etelemise lokola ekaniseli. Kasi na bongo na kanisi na tina na ekaniseli mosusu. Wana ezalaki ekaniseli moko monene oyo epambolami.
Then I think of another memorial. One day when a woman had made the wrong choice, she decided not to stay up in the well-watered plains of Sodom and Gomorrah and be sociable and live like the rest of the women was in those days.
Pe na kanisi na tina na ekaniseli mosusu. Mokolo moko tango mwasi moko aponaki malamute. Azwaki mokano yako tika la te na mabele oyo emwanganisami malamu na mai ya to kotikala na mabele oyo emwanganisami malamu na mai ya kuna na etando ya Sodoma pe Gomora. Po azala elongo na baninga. Pe abika lokola basi nyonso bazalaki kobika na mikolo wana.
She didn't take the good choice. As Sarah, who stayed up in the barren lands, only she kept God's word in her heart.
Amen.
And she was obedient and lovely to her husband, insomuch that she called him her Lord. There's where God came down with two angels and visit them in the tent.
Aponaki malamute, lokola Sarah oyo atikalaki na mabele kauka. Abatelaki bobele liloba na Nzambe na motema na ye. Pe azalaki na botosi pe bolingo epai ya mobali na ye. Kino abengaki ye nkolo na ye. Pe ezali na esika wana nde Nzambe akitaki na banje mibale pona kotala bango na kati na ema.
But Mrs. Lot, she became very worldly and taken up with the things of the world.
Amen.
What a lesson that is to us today that we can become too worldly minded.
Amen.
And I'm quite sure today that the church in whole is becoming too worldly minded.
Kasi Madame Lota akoma kipenza na lolenge ya mokili pe amikotisaki na makambo ya mokili. Pe oyo wana ezali penza lite ya pona biso lelo ete tokoki kokoma na makanisi na ndenge ya mokili penza. Pe na ndimi ya solo penza lelo ete lingomba na mobimba na yango ebandi kokoma na makanisi ya ndenge ya mokili penza.
Now maybe Mrs. Lot didn't mean to do that when she went down there. She thought, I'll just be sociable. It's all right to be sociable, but don't take up the habits of the world.
Sikawa tango mosusu Madame Lota akanisaki kosala bongo te. Na tango oyo akendaki kuna, akanisaki na kozala-zala na ngai elongo na baninga. Kozala-zala elongo na baninga ezali mabete. Kasi kozwa nde mimesano ya mokilite.
Amen.
When you go like Shadrach, Meshach, and Abednego, and Daniel,
amen,
they purposed in their heart that they would not, amen, defile themselves no matter what,
hallelujah,
come or when.
Amen.
No matter where the rest of the church backslid, what happened, they purposed in their heart. And they are a memorial today.
Tango kei kende lokola Shadrake, Meshake, pe Abednego na Daniele. Bakamata ki mokano na mitema na bango ete bakomiko misambindo te. Atako nini yango eye ito ekomaki. Ata soki lingomba nyonso oye tikali ekwe isami nini esale maki. Bango bakamata ki mokano na mitema na bango. Pe bazali ekaniseli na mokolo ya lelo.
Yes.
And Miss Lot stands for a memorial. And when God give her her last message of grace, when he sent those angels down there and told them that within a few hours that Sodom and Gomorrah was going to be burned.
Bongo Madame Lota atelemi lokola ekaniseli. Pe tango Nzamba pesa kie sango na ye ya ngolu oyo ya suka. Wana etinda kie banje kuna pona koyebisa bango ete na mwango nga moke Sodoma na Gomoro ekozika.
Yet she could not stand the thought of giving up her social life to come out into a desert and to live like Sarah had lived out there in the desert and have to wear common plain clothes of the woman of the plain. She wanted to be in luxury.
Ata bongo, ye akukaki kondi malikanisi yako tika bomo yako zalazala ilongo na baningate. Pona kukende kuna na lisobe, pe kubika lokola Sara abika kikuna na lisobe. Pe akoma kolata bilamba ya pambala pambala oyo basi ya lisobe balataka. Alingaki kozala na monzele penza.
Her husband had become a great man in the city. He sat in the gate as a judge or as the mayor of the city. And she wanted these luxuries. And she couldn't stand the thought of having to give those things up.
Mubali na ye akoma ki motomonene na ngumba. Afanda ki nekuke ya mboka lokola zuzi to moyangeli ngumba. Peye alingaki penza biloko ya monzele oyo. Peye akukaki kondi malikanisi ya kosundola biloko wanate.
And as she went with her husband out of the city, she kept looking back, weeping and grieving because she had to give it up to separate herself from that type of death. Jesus said, he that puts his hand to the plow and even turns to look back is not worthy of the plowing.
Pewane bimakie libanda na ngumba ilongona mobali na ye. Akobaki kobwaka miso bobele sima. Kolelaka pe komilelaka po esengelaki na ye kosundola yango nyonso po na komilongola na liwa ya ndenge wana. Yesu alobaki. Ye oyo ati loboko na ye na etimweli pe abaluki po na kotala sima abongi na mosala ya bilangate.
What type of people should we be? If he puts his hand to the plow and even don't turn back, but just turn to look back, is not even worthy of the plowing.
To sengeli kozala bato ya lolenge nini? Ye oyo ati loboko na ye na etimwe lipe ata abalukite, kasi abalusi bobele miso sima, abongi na mosala ya bilangate.
Oh, we should keep our eyes and hearts single. No matter what the other people do, what the church does, what the neighbor does, what anyone else does, keep your heart centered on Calvary. Don't even stop to look back. We've got no time to look back.
Oh, eko zala malamu to zala na mokano se moko na miso pe mitema na biso. Ezali na tina te oyo bato mosusu bazo sala. Oyo lingomba ezo sala. Oyo mozalani azo sala. Oyo motosoko nani azo sala. Tia motema na yo nyonso na Calvary. Kotelema atapo na kotala simate. Tozali na tango ya kotala simate.
And this woman, because she did, God gave a memorial to all the people to turn to look back after they've once accepted Christ as their personal Savior. She turned to a pillar of salt.
Bongo mwasi oyo lokola salaki bongo nzambe apesaki ekaniseli pona bato nyonso oyo babalukaka kotala sima. Sima na bango koyamba Kristo lokola mobikisi na bango. Abongwa na ki likonzi ya mungwa.
And she stands there to this day. It can be seen in the fields that the woman standing there with her head turned looking back. And she's looking back over her left shoulder to look back into the fields. Her heart was back there. Yet she was forced as it was to do this.
Pe atelemi wana lelo oyo. Eko kiko mona na etando, ete mwasi yango atelemi kuna abalola moto, azotala aka asima. Pe azotala sima na ngambo ya lipeka na ye ya mwasi, pona kotala sima ngambo ya bitando yango. Mutema na ye zalaki na sima kuna. Atako, atinda maki na makasi. Ndenge yango ezalaki kosala likambo oyo.
And many people take Christ that way today because They come out from the world, feel like they're forced to do it. And they keep longing and lusting, and it isn't long till they're back. And they're a horrible memorials of God's grace, of God's love as showed to them.
Peba to mingi bazoka Kristo ndenge wana lelo. Lokola babimina mokili. Bazo yoka lokola batindi bango basala yango na makasi. Bazo koba na posa makasi ya kolingalinga pe kolula lula. Pe komela penza te kino bazonga sima. Pe bazali bikaniseli ya somo pona ngolu na Nzambe. Pona bolingo na Nzambe na ndenge etalisameli bango.
Yeah. Now, memorials. Now in the days of Jesus on earth, the Jews had built a temple as a memorial. And they had showed Jesus how goodly that temple was built. And he said it had taken 40 years to build the temple. About 80 years altogether.
Sikawa bikaniseli. Sikawa na mikolo ya Yesu na mokili. Bayuda batonga ki tempelo lokola ekaniseli. Pe balakisa ki Yesu ndenge tempelo yango etonga maki malamu. Pe alobaki, kotonga tempelo yango ezwa ki mibu tuku minei. Na nyonso esala ki pene na mibu tuku mwambe.
For 40 years they were cutting out the stones in different parts of the world. 40 years in its construction, not a buzz of a saw or sound of a hammer.
Nataka ya mibu tuku mine bazala ki kopapa mabanga na bisika ndenge na ndenge na mukili. Na mibu tuku mine oyo ya kotonga mana yango ata makelele ya mosumanito lokito ya ebetelo eyokana kite.
But you know, even Jesus said, there take no looking at this, for I say unto you that there will come a time when there won't be one stone left upon the other.
Amen.
One stone upon the other.
Kasi boyebi ata Yesu alobaki kuna botia miso na bino wanate. Pongai na lobi na bino ete tango moko ekoya oyo libanga moko ekotika la likolo na mosusu te. Libanga moko likolo na mosusu.
Just before he said these great memorial words, heavens and earth will pass away, temples will pass away, memorials will pass
Amen.
Away, but my word is the everlasting memorial.
Bobele yamboete aloba maloba ya ekaniseli monene oyo, likolo pese ekoleka, batempelo ekoleka, bikaniseli ekoleka, kasi liloba nangai ezali ekaniseli ya seko na seko.
The ark has rocked years ago.
Amen.
The tombs of the prophets has fallen in.
Amen.
And all the different memorials has decayed, but hoary time has washed away the
Amen.
Stone.
Masua esila kopola. Eleki mibu ebele. Malita ya basakoli esila kobukana. Pebi kaniseli ya ndenge nyonso esila kobeba. Nako umela na tango enzulusi libanga.
But God's word
Amen.
Remains just the same, beautiful forever and forever. Just as lively and fresh tonight to the believers of this day as it was the days that it was spoken.
Kasi liloba na Nzambe etikali ndenge moko kitoko pona libela na libela. Kaka ndenge ezali na bomoi pe ya sika na mpokwa ya lelo. Epa ya bandimi ya lelo, lulenge yango ezalaki na mokolo oyo yango elubamaki.
No wonder Elijah this morning in our the message that our brother gave us when they wanted to build a great school for the prophets as a memorial. But Elijah chose a better thing.
Amen.
A miracle of God
Praise
to rise up a fallen instrument and make it swim on the water. It was the word of the Lord.
Kokamwa tete Elia na tongo oyo na biso. Sango oyo ndeko na biso apesa ki biso. Tango balinga ki kotonga ete lo monene ya basakoli lokola ekaniseli. Kasi Elia aponaki eloko ya malamu koleka. likamu sina nzambe ya kotombola esaleli oyo ezindaki pona ete patepa likolo na mai. Ezalaki liloba na nkolo.
And much better is he tonight who will receive the word of the Lord in his heart for a memorial than those who would try to erect some great memorial.
Amen.
Pena mpokwa oyo esengo mingi na ye oyo ako yamba liloba na nkolo na mutema na ye. Lokole kaniseli. Koleka ba oyo balingi komeka ako tonga ekaniseli ya monene.
Not long ago when I heard, when I was in Italy, I heard of Mussolini and that great statue of 40-something feet high that he built as a memorial to athletics as he was an athlete. And I wanted to find that memorial, and you know, it had been blown into powder by a big blockbuster.
Eleki mwa tango na yokaki, tango na zalaki na Itali, na yokaki sango ya Mussolini. Peke ko wana monene ya musanda ya metre pene na zomi na mibale na ndambo. Oyo atonga ki lokola ekaniseli ya bato na masano. Lokola yepe azalaki moto ya masano. Pe nalingaki komona ekaniseli wana. Bongo boyebi, e bambola ya kafu ekomisa yango putulu.
I stood about 2 or 3 years ago on the place where pharaohs of Egypt had raised up great shrines and idols. And they tell me that you would have to dig 20 feet under the earth to find even the ground where those memorials stood.
Eleki pene na mibu mibale to misato na telemaki na esika oyo bafalo ya Ezipito batongaki bisika minene ya kosambela pe banzambe ya bikeko. Pe ngai, bayebisaki ngai ete esengeli kotimola metre motoba na se ya mabele po na kokoma ata na moboko oyo bikaniseli etelemi likolo na yango.
I stood where Caesar Augustus, where the Herods and the great of Rome, and I went on the street, and where he used to go down the street from the palace, and it's about 25 feet beneath the earth.
Na telemaki na esika ya Kaisala August, na esika ya Bayerod pe monene ya Roma. Pe na kendeki na balabala moko, na esika oyo azalaka na momesano ya koleka uta na ndako mokonzi. Pe yango ezali pene na metre sambo na ndambo na se ya mabele.
That memorials is gone, but that living word of God still remains. Just the same and just as valuable. That's the memorial.
Bikaniseli yango esila kolimwa. Kasi liloba na nzambe wana ya bomoi etikali bobele ndenge moko na motu ya nyoso. Wana nde ekaniseli.
So I say today, brother, the things that you do, the words that you say, how you treat your neighbor, and what you do about Christ, will be an everlasting memorial.
Bongo na lobile loyo ndeko, makambo oyo salaka, maloba oyo olobaka, ndenge oyo ozalaka na mozalani na yo, pe oyo oko sala na tina na Kristo, eko zalaka ekaniseli ya libela.
Amen.
You might have a fine home to leave to your children. You might be working for some livelihood to leave to your children, but I'd rather leave them the word of God.
Amen.
Than anything else.
Amen.
Okoki kozala na ndako kitoko ya kotikela bana na yo. Okoki kosala mosala moko boye pona kotikela bana na yo bomengo. Kasi ekozala malamu ete na tikela bango liloba na Nzambe na esika ya eloko mosusu.
Those houses will vanish. That's perfectly all right. That's good. I have nothing against it. But don't do those minor things and leave the great things undone, you see.
Bandako wana ekolimwa. Yango ezali mabete, ezali malamu. Na telemeli yango te. Kasi kosala makambo ya mike wana te bongo otika oyo ya minene esalemi te. Omoni?
Because the house will perish. And the people will perish with it. But the word of God will raise them up in the last days and give them eternal and immortal life again.
Pamba te liloba eko, ndako ekobeba. Peba toba kokufa elongona yango. Kasi liloba na nzambe ekosekwi sabango na mikolo ya suka. Pe ekopesa bango lisusu bomo ya seko oyo ekufa kate.
Now, in order to make an estate like this, God's eternal word, I think of this old song we used to sing here years ago. But time is filled with Swiss Amen. Translation. Not of earth unmoved shall stand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Amen.
When our journey is completed, if to God we have been true, fair and bright our home in glory, our enraptured soul shall view.
Pesikoyo pona kopesa esakola ya ndenge oyo liloba seko ya Nzambe. Nako kanisa na tina na loyembo ya kala oyo tozalaka koyemba awa eleki mibu. Tango etondi na mbongwana ya mbangu mbangu. Eloko moko te ya mokili ekozanga koleka. Tonga elikia na yo likolo na biloko ya seko. Simbalo boko na Nzambe oyo ebongwana kate. Tango mobembo na biso ekosila, soki tozalaki sembo epai ya Nzambe. Ndako na biso kitoko pe nkembo ekongenga. Milimo na biso oyo enetolami ekopema.
How much better it is to look out in the face of the setting sun when your veins are cooling in your body and your children standing around the bed to know that you've got a memorial built that honey someday Amen. Daddy will meet you on the other side.
Amen.
I'd rather have that.
Ndenge yango ezali penza malamu kotala kuna na ngambo moye limwaka. Tango oyo misisa eko kauka kati na nzoto na yo. Tango oyo bana na yo batelemi zinga zinga na mbeto. Koyeba ete osili kotonga ekaniseli moko. Ete mwana simana mwa mikolo papa akokutana na yo kuna na ngambo mosusu wana. Eko zala malamu nazala na oyo wana.
When the doctor says, Billy, there's nothing more can be done for you. And I see my kiddies and I kiss them goodbye. I say, but daddy's not dying. He's going to a rest to a place. For if this earthly tabernacle be dissolved, I have one already waiting.
Tango monganga alobi, Billy, eloko mosusu ya kosala pona yo ezalite. Pena kotala bana, pena kopepo bango pona kokabwana. Nakoloba, kasi papa azo kufate, azalinde kokende kopema, na esika moko, po soki mongombo ya mabele oyo, ebebi sami, nazalina moko oyo ezo zela.
While I'm immoral to speak out, I'd rather do that in the face of my children and to say, honey, I've got $1 million in this bank and $1 million over here in this one for you. I'd rather leave that testimony.
Oyo nde kaniseli ya kolobela penza. Eko zala malamu na sala bongo liboso ya bana nangai. Na esika ya koloba, mwana nazali na milion moko ya ba dolar na banko yo. Pe koleka milion moko awa na banko yo. Pona yo, eko zala malamu na tika litato liwana.
With parties leave behind us footprints on the sands of time. Footprints that perhaps another sailing over life's solemn main. For a forlorn and shipwrecked brother seen shall take heart again.
Amen.
Absolutely. Leave them for memorials. Your testimonies.
Nami kendele to tika sima na biso. Matambe likolo na zelo ya eleko. Matambe oyo tango mosusu moto mosusu. Oyo azaliko na nanambu monene ya bomoi. Pondeko oyo aboya mipe na likama ya masua. Tango akomona yango azwa mpiko lisusu. Ya solo penza. Botika matato linabino ezala bikaniseli.
How I'm thinking tonight of an old man laying under in his last hours of this life. Called the other day and wants me to preach his funeral. Paul Rader's Tabernacle.
Denge nazo kanisa na mpoka oyo natina na mobange moko ya kotanda makuna. Na bangonga na ye ya suka ya bomoyoyo. Abengaki mokolo mosusu wana pe alingaki ete nateya na matanga na ye na tabernacle ya Paul Redder.
That's my good friend F.F. Bosworth, a godly saint going to meet his maker. And he said, this is the happiest time of my life, Brother Brennan.
Amen.
He said, I'm so happy to know that I'm going to meet him. I can't hardly sleep at night.
Ezali moninga na ngai ya motema F.F. Bosworth, musantu ya solo oyo azalaki kokende kokutana na mokeli na ye. Pe alobaki. Oyo nde ngonga ya esengo koleka na bomoi na ngai ndeko Branham. Alobaki. Nazali na esengo mingi ya koyeba ete nazo kende kokutana na ye. Nako kokapenza kozwa pongi na butute.
I've heard of Mrs. Amy McPherson, no disregard to her wonderful woman. I see marks and this and that. I see marks of Smith Wigglesworth and Dr. Price and many of those great men, but not one mark do I ever hear anyone say about F.F. Bosworth. God, let my end be like that. A memorial of the grace of the Lord Jesus Christ.
Na yoka na tina na Madame Amy McPherson. Ezali po na kochola yete, mwasi moko malamu penza. Na komona bambeba kati na oyo pe oyo wana. Na komona bambeba ya Smith Wigglesworth pe Dr. Price. Pe mingi na bato minene wana. Kasi natikali atako yoka mbeba moko te koloba manatina na F.F. Bosworth. Nzambe, tika ete suka na ngai ezala ndenge wana. E kaniseli ya ngolu na nkolo Yesu Kristo.
I think of E. Howard Cadle up here not long ago. When he was laying across the floor as a drunken slot and the flies a blowing his mouth. And his dear old mammy down yonder had prayed and believed and held on to God for her drunkard boy.
Na kanisi natina na E. Howard Cadle awa eleki kala mingite tangwa zalaki ya kolala na mabele lokola molangu masanga moko ya somo. Naba nzinzi kokotaka na monoko na ye. Pe mobange ya mama na ye ya bolingo kuna, abondela kipo na ye, pe andimaki. Akangamaki na nzambe na tina na mwana na mobali na ye oyo ya molangu masanga.
There, when he left the world, he left the testimony and a memorial of the grace of Almighty God. That's sufficient. When God's word is placed to him in prayer, God's got the answer.
Amen.
Kuna na tango atika kimokili. Atika kili tatu lipe ekaniseli yangolu oyu ekoki. Ya nzambe na nguya nyonso. Na tango liloba na nzambe etiami liboso na ye. Kati na mabondeli, nzambe asengeli koyanola na tina na yango.
God's building a church as a memorial. A memorial of his sacrifice.
Amen.
Christ never come to earth to die in vain. His death will not be in vain.
Amen.
God's able of these stones to rise, children of Abraham.
Nzambe azotonga lingomba moko lokola ekaniseli. Ekaniseli ya mbeka na ye. Kristo ayaki kokufa na mokili pamba te. Liwana ye ekozala ya pamba te. Nzambe azali na makoki ya kotelemisela abala ya mabana uta na mabanga oyo.
If people won't live it, if they won't take it in under consideration and realize what a great gift that God's given, God's able of the stones to rise, children of Abraham. Truly he'll do it. And when I think of that, and think of the great price that he had to pay.
Soki bato bako bikela yango te, soki pe bako zwa yango, na litomba te, pona koyeba likabo monene oyo nzambe apesi bango, nzambe ako kiko tele misela abalaya mabana uta na mabanga oyo. Ya solo penza akosala yango. Pe tango nazo kanisa na tina na yango, pe nazo kanisa na tina na motuya monene oyo, esengela kina ye kofuta.
Now, good, everybody wants everything free. That's the American way of life today. Get everything you can for nothing. Brother, you get nothing, it's worth anything for nothing. You pay for what you get. That's right. You have to pay for it and it comes dear.
Sikawa malamu, moto nyonso alingaka eloko nyonso ya ofele. Alingaka nyonso ya ngondelo lenge ya bomo ya Amerika lelo. Zwa nyonso kokiko zwa ofele. Ndeko, oko zwe loko moko te oyo ezali na motuya moko boye ofele. Oko futa pona oyo ozwi. Ya solo, osengeli kofuta pona yango. Pe yango epesa maka na motuya.
And your salvation come dear to God. It cost His only begotten Son.
Amen.
To give eternal life to every man and make him happy tonight. And live for things that's worthwhile living for.
Lubiko na ye pesa mina motuya na nzambe. Eko senga motuya ya mwana na ye ya likinda. Pona ko pesa bomo ya seko na moto nyonso peko komisa ye na esengo. Na mpoko wa oyo. Peko bika apona biloko oyo yango ebongi be ko bike la solo.
Not for to leave something to our children. No heritage to be left greater than the salvation of our Lord Jesus.
Oh,
certainly it's not.
Kasi pona kotike la abana na biso eloko moko boyete. Libule ya kotika oye le kilo biko yankolo na biso Yesu na monene ezalite. Solo penza, yango ezalite.
Now, great prices is paid. Time testing must come on. It's time tested memorials. And the only memorial that's ever been tested right has been God's word.
Sikawa, talo monene siliko futama. Komeka monatango esengeli koya. Ezali bikaniseli oyo emekami na ntango. Pe ekaniseli bobele moko oyo esila komeka mamalamu. Ezali ndeli lobana nzambe.
All infidels has tried to put it out. They've done everything they could do, but it will never be passed away. It can never fail.
Oh, bazangi kondima bameka kolongola yango. Basala nyonso oyo bakukaki kosala. Kasi yango ekolekaka ata mokolo moko te. Ekoki kokweya ata mokolo moko te.
Abraham, when he received that memorial of God, you're going to have a baby with that woman, Sarah. 25 years he believed it with all his heart and denied anything contrary to it.
Amen.
For he knew that God would keep his word.
Abalaya matango azwaki kaniseli wana na nzambe. Okobota mwana na nzela na mwasi wana Sarah. Mbula tukumi bale na mitano, andimaki yango na motema na ye mobimba. Pe awanganaki eloko nyonso oyo ekeseneki na yango. Pamba te ayebaki ete nzambe akobatela liloba na ye.
Infidels today, they rise and try to smear out the Bible. Before you could stop the Bible, you'd have to stop time before you could do it.
Bazangi kondima lelo, bako tele mape, bako meka kobebi salokumu ya Biblia. Liboso ya kokoka, kukangisa Biblia monoko, eko senga na yoko tele misa, tango liboso ete oko kakosala yango.
Every idiotic world, every idiotic people, every communistic people, and whatever they are, every Buddha, every Jain, every Muhammad, has to witness the birth of the Lord Jesus Christ every day.
Bisika nyonso oyo ndi makabonzambete, bato nyonso oyo bandi makabonzambete, ba communist nyonso, na nyonso oyo bango bazali, Buddhist nyonso, Mojain nyonso, Mizilima nyonso, asengeli kotato la mbotama ya nkolo Yesu Kristo mikolo nyonso.
Amen.
Every time you sign a letter, amen. Every time you write the date, you witness that God sent His Son 1957
amen.
Years ago. Brother, you couldn't do it. It could never be. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass.
Tango nyonso oyo okotia linzaka na mukanda. Amen. Tango nyonso oyo okomakadat. Tango nyonso okotato la ete nzambe atindaki mwana na ye eleki mibu koto moko na kama libwa na tuku mitano na sambo. Ndeko yo okokaki kosala yango te. Yango ekokaki kosalema ata mokete. Likolo na se ekoleka. Kasi maloba na ngai ekoleka mokolo moko te.
Some time ago, I was in New York, went out on a little island to this Statue of Liberty, which was given to the, by the French government to the United States many years ago.
Eleki mwantango nazalaki na New York, na kendeki na mwa isanga moko na Statue ya Liberté, oye pesa maki epai na gouvernement ya France nde, epai na États-Unis. Eleki mibu ebele.
And in that hand is a torchlight. And went up to that arm. There's a window there. And where this great light was shining, I noticed down along the side was a bunch of little sparrows, and they were all dead laying along the side.
Bongo na loboko yango mwinda moko ezali. Tomataki te na loboko yango. Lininisa moko ezali wana. Bongo na esika oyo mwinda monene wana ezalaki kongenga, na pembeni pembeni, na mona kimwa bandeke ya mike mike, pe bango nyonso bazalaki ya kokufa. ya kulala na nzinga zinga.
And I said to the guy, what's those sparrows? Did they get electrocuted? He said, no, sir. We never picked them up yet this morning. He said, last night there was a storm, a great storm come across the bay here. I said, yes, sir, I know that.
Pe na lobaki na mokambi. Eloko nini ekomeli bandeke wana? Bakangama kina lotiliki? Alobaki. Te, monsieur. Na ino tolokoti bango na tongo yote. Alobaki. Lobi na butu mbule zalaki makasi. Mopepe moko monene ya makasi ya ki na ngambo ya libongo awa. Alobaki, iyo, monsieur. Na ebi yango.
He said the little fellows got caught in the storm. And said, when they got this light, they tried to beat the light out. See, they just hit against this glass and beat. And said, instead of using the light to go to safety, they tried to beat the light out.
Alobaki, mwambi kelamu yango bakanga maki na mupepe makasi wana. Pe alobaki, tango bakomaki na mwinda oyo, bamekaki kobeta mwinda yango ezimisama. Omoni? Batutanaki bobele na talatala oyo pe bamibeta ki na yango. Bongo alobaki, na esika ete, basale la pole po bakende na esika ya ekimelo, bango bamekaki nde kobeta mwinda yango ezimisama.
Then the inspiration is coming. That's right. Men and women who are trying to beat out the light of God are just beating their brains out. And the light, why don't they use it to go to safety? And instead of beating your brains out, trying to deny it and say the days of miracles is past, there's no such a thing as divine healing, old heartfelt salvation, these things. Yeah. They're just beating against the post. As long as they do it, God's great church is moving on and upward, yeah, just as far as they can do.
Na bongo pemela yela kingai, ya solo. Mibali pe basi oyo bazo mekaka kozimisa mwinda na nzambe, bazali bobele kobeta mito na bango pamba. Pe mwinda yango, pona nini bazo sale la yango po bakende na esika ya kimelote, na esika ya kobetaka moto na yo pamba. Bazo meka kowanga na yango pe koloba. Tango ya makamwisi eleka. Eloko lokola lobiko na nzoto kouta na nzambe ezalakate. Lobiko oyo eyokisa maka na motema ezalakate. Makambo ya ndenge wana. Bazali bobele komi beta beta na likonzi yango. Na tango nyonso oyo bozo sala yango, lingomba monene ya nzambe ezo kende liboso pe eko matase likolo. Na lombangu nyonso oyo ekoki.
People rise up and claim to be this and that and fail and so forth, but the church of God moves on and the word of God moves on. She's made out of the right kind of material.
Bato bako bimape, bako miku misaete, bazali oyo na wana. Pe bako kweya, pe bongo na bongo. Kasi lingomba na nzambe eko kendeke seliboso. Liloba na nzambe pe eko kendeke seliboso. Asalema uta na bisaleli oyo ebongibe.
Not long ago, down in Australia, the great Australia, which is under the British crown, is like South Africa, just across the way to Australia. Down in Sydney, there's a big city that comes around the bay there. Brother Beeler would probably know more about it than I would.
Eleki kalate kuna na Australia. Australia monene oyo ezali na se ya Boyangeli ya bokonzi ya ba Britannique ezali lokola Afrika ya Sudi kuna na ngambo ya nzela ya kokende na Australia kuna na Sydney engumba moko monene ezwami nzinga nzinga na libongo wana ndeko bile akoki koyeba yango malamu koleka ngai.
However, they wanted a bridge to build span from North Sydney to South Sydney. They called all over the country to get architects, bridge builders, to come down to build this bridge. None of them would take it. No one dared to take it.
Atabongo, balingaki kotonga gbagba moko ebandana na Sydney ya Nord Kino na Sydney ya Sudi. Babwaka kimbela na ikolo mubimba, pona kobengi sa ba architect, batongi ya gbagba. Pogba ya kotonga gbagba yango. Moto moko te kati na bango andimaki yango. Moto moko te amekaki kokamata yango.
As soon as they got there, they found out that the bottom of that sea was shifting sands. It was quicksands. And nothing would stand. They tested it and sounded and went on. They said, no, we wouldn't even undertake to try to build such a bridge. It cannot be done.
Bobele na ngonga oyo bakoma kiwana bamona kiete kuna na se ya mbuwana zelo oyo eninganaka ninganaka ezalaki. Ezalaki zelo oyo eninganaka mbangu mbangu. Pe eloko moko ekotele mangui wanate. Bongo bamekaki yango pe batala kibo zindo na yango. Pe bakoba kibongo. Balobaki. Te tokozwa ata mwango ya komeka kotonga gbagba ya ndenge wanate. Eko kiko sale mate.
Actually, a young architect from up in England come down. Famous man, reputable man, had a good reputation. Oh, I like that. I like a man with a reputation.
Si malamu atango, elenge architect moko autaki na ngambo ya Angleterre ayaki kuna. Moto ayebana, moto akenda sango, azalaki na lokumu malamu. Oh, nasepeli na yango. Nasepela kana moto oyo azalina lokumu.
Oh, you don't have to be a big man. You can be a pauper that lives in an alley and have a reputation far better than a potentate.
Amen.
Absolutely. Amen. You don't have to be rich. You can just have a reputation.
Oh, ozalina tina ya kozala moto monene te. Okoki kozala mobola moko oyo avanda kana mwanzela moko ya mabele pe kozala na lokumu mosika koleka mokonzi monene moko. Ya solo penza. Uzaina tina ya kozala moto ya mosolote. Ukokina yo kaka kozala na lokumu.
It declares your reputation, what you are, makes you what you are. It gives you your reputation. And you're known by your reputation.
Ezo tatola, lokumu na yo, yango etatola ka oyo yo zali. Pe sala ka oyo yo zali. Yango epesa ka yo lokumu na yo. Pe oko yeba na nanzela ya lokumu na yo.
This man went out there with a wonderful reputation. He looked the situation over. He walked the banks for a few days. He studied it. He tested. He sounded. He looked around. After a while, he went to the mayor and said, I'll take the job. Why? He said, sir, you know what you're taking? He said, I thoroughly understand.
Moto oyo akende kikuna na lokumu ya malamu penza. Atala ki mobimba ya likambo yango. Atambola ki tambola ki na libongo yango mwa mikolo. Ayekola ki yango. Amekaki. Amekaki bozindo. Atala kina zinga zinga, si manamuwa tango akendeke pa ya moyange lingumba, alubaki. Na kuzwa musala yangu. Alubaki. Mese, oyebie loko oyo okuzwa. Alubaki. Na sosoli yangu malamu penza.
He said, well, this great architect is American architect. And architects from all over the world, bridge builders, has come here. And they're afraid of the job. He said, but sir, I'm not afraid of the job. I'll take it.
Alubaki. Architect monene oyo alobi. Ba architect américain. Pe ba architect oyo ba utaki na mokili mobimba. Ba tongi gbagba. Ba yaki awa. Pe ba bangi mosala yango. Alobaki. Kasi ngai nazo banga mosala yango te misye. Na kozwa yango.
He said, I realize that I have a worldwide reputation as a bridge builder. But I'll stake my reputation for I can build it. Oh, he had a vision. Before a man can make a reputation, he has to have a vision of what he's doing.
Alobaki, nazo ye baete lokumu nangai, epanzala mokili mobimba lokola motongi gbagba. Kasi na kotia lokumu nangai na momekano. Pengai na kokiko tonga yango. Oh, azalaki na emono neli. Liboso ete moto atonga lokumu esengeli azala na emono neli ya eloko oyo akosala.
Oh, blessed be the Lord! That's the reason that there's a heaven to go to. That's the reason we can have a reputation as a Christian. We know what material is in this building.
Amen.
That's right. It's the blood of Jesus Christ is in this building.
Amen.
That's right.
Oh, tika ete nkolo apambolama. Ezali na tina wanande lola moko ya kukende ezali. Ezali na tina wanande toko kiko zala na lokumu lokola mo Kristo. Toye bibisale li nini ezali na kati na ndako oyo. Ya solo, makila na Yesu Kristo ezali na kati na ndako oyo. Ya solo.
His stained blood has washed away all sin. He took me from the alleys of hell and made me his child. That I believe in him.
Matono ya makila na ye esukoli masumu nyoso. Alongoli ngai na banzela ya lifelope akomisi ngai mosali na ye. Boye nandimeli ye.
Saw passion, death, alive. And every believer has did that. Because that they got confidence and they believe in this great builder, in this great architect.
na bongo na siliko leka longwa na liwa kino na bomoi. Pe mondimi nyonso asiliko sala yango, pamba te bazali na kondima pe bandimeli motongi monene oyo, pe architect monene oyo.
Now, when the man did it, the first thing he did, to be sure that he was right, he went down there and he said, now before we get this bridge started, we've got to go to solid foundation. We've got to go.
Sikawa, tango motowana asalaki yango, eloko yaliboso asalaki pona koyeba penza ete azalaki na elonga, ezalaki ete akitaki kuna, pe alobaki. Sika, liboso ete tobanda kotonga gbagba oyo, esengeli toko makino na moboko ya makasi. Esengeli na biso kukoma.
He knew that down beneath that sand the breast of the earth was there, which was solid rock. What did he do but get great big pumps? He got in there and set great tubes down, and he blowed the shifting sands with these pumps until he blowed it plumb down to solid rock.
Ayeba kiete kuna na se ya zelo yango, mabele kangama ezalaki wana. Yango nde ezalaki libanga ya makasi. Eloko nini asalaki soki kozwa ba pompi ya minene te? Akitaki kuna na kati, pe atiaki batio minene kuna na se. Pe apepaki zelo oyo ninganaka. Na ba pompu wana, apepaki yango kino atutaki libanga ya makasi.
When he got her on the rock, he anchored these great big bolts in there and got it ready and he blowed out each one.
Tango akomisaki yango likolo na libanga, akotisaki ba bulon minene wana kuna na kati, pe abongisaki yango. Bongo apepaki yango moko moko.
And then he went around, got around him, the very best architects that he could find, the best scientists, the best equipment. He sent away and got steel for his bridge.
Nasima akendeki kuna pe asangisaki na zinga zinga na ye ba architect ya solo solo oyo akokaki komona. Bato ya zebi penza. Bisalelo ya malamu koleka. Atindaki bazwela ye bibende ya makasi po na gbagba na ye.
When he did it, he would not put one piece of steel, not even one bolt, until it was scientifically tested to see if there was any blows in it, to see if there's any little air holes where in the foundry where they made it and molded it, to see if it was tested right.
Tango asala kibongo, alingaki neno kotia ata eteni moko ya ebendete, ata bulon moko te, kino ete yango emekamaki na nzela ya zebi. Pona kotala soki mwambeba moko ezalaki kati na yango, pona kotala soki mwa madusu ya mopepe zalaki, na kati ya ebende, epai basalaki yango pe, banyangusaki yango. Kotala soki, emekama kimalamu.
Oh, what a memorial that would be if to his reputation as a bridge builder. If he went to that much trouble to be sure that the bridge would be safe, how much trouble do you think God went to be sure this church would be safe?
Amen.
Yes, sir.
Oh, oyo Oyo ekaniseli moko ya ndenge yango elingaki kozala. Soki, pona lokumu na ye lokola motongi gbagba. Soki ya mitungisaki penza ndenge wana, pona koyeba solo solo soki gbagba yango ekozwa likamate, bongo bokanisi ete nzambe amitungisaki na ndenge boni penza, pona koyeba solo solo ete lingomba oyo ekozwa likamate. Iyo, mesye.
There's a memorial to the death of Christ, that's his church. Some people don't want to live it. Some people will, but it's a testing time. God's testing people today for his memorials.
Ezali na ekaniseli moko na tina ya liwa ya Kristo. Yango ezali nde lingomba na ye. Bato mosusu bakolinga kobikela yango te. Ba mosusu bakolinga. Kasi ezali nde tango ya komekama. Lelo oyo, nzambe azali komeka bato po na bikaniseli na ye.
A lot of times people say, oh, I am so tempted. Blessed be the name of the Lord for the temptations.
Amen.
When I am weak, then I'm strong, said Paul.
Mbala mingi, bato balobaka. Oh, na mekami mingi. Kombo na kolo e pambolama. Pona komekama. Tango na zalaka motau, na tango wanande na zalaka makasi. Elobaki mpolo.
Every son that cometh to God must first be tried and tested. And these testings are more sweeter to you and dearer to you than precious gold.
Amen.
It's testing time.
Mwana nyoso oyo ayaka epai ya Nzambe, esengeli ameka maliboso pe azwa mimekano. Pe mimekano yango eleki kitoko mingi epai na yo, pe na motuya monene pai na yo, koleka motuya na wolo, ezali tango ya komekama.
Long years ago before they had the smelters, they used to take the gold, and how they would know how it was right or not, but all the sludges out of it, all the iron pyrite, that's fool's gold, all the fools out of it, they beaters beat it and beat it and turned it and beat it and turned it until the beater seen his reflection in the gold.
Eleki mibu ebele, liboso ete bazwa binyanguseli ya bibende, bazalaka kozwa olo, pe ndenge bazalaka koyeba yango ezalaki kitoko tote, pe ete potopoto nyonso elongwe kati na yango, pe ebende pirit nyonso wanezali olo ya lokuta. Bosoto nyonso elongwaki kati na yango, bango, batuli, bazalaki ko beta beta yango, pe ko beta beta yango, pe ko balola balola yango, pe ko beta beta yango, pe ko balola balola yango. Kino, motuli, akomaki komona elilingi na ye na kati ya wolo yango.
That's the way God does his church. He gives you trial after trial, test after test, trial after trial, test after test, until the life of Christ is reflected in your life.
Ezali lolenge wana nde Nzambe asalaka na lingomba na ye. Akopesa yo komekama moko sima na mosusu, 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 kino bomoi na Kristo emonisa makati na bomoi na yo.
Until you become peaceful, sober, meek, gentle, humble, ready, submissive, willing, turning your head on the things of the world and looking straight to Calvary, to the one who's doing the beating.
Kino okoma kimia, komi senzela, bopolo, boboto, komi kitisa, komi lengele, komi sokisa, komi pesa, olongoli miso na yo na biloko ya mokili. Pe oko talaka semba na Calvary epai na ye oyo azaliko tula.
Many times you think it's strange because fiery trials, sickness, persecutions, it's only done to test you, to get the dirt out of you, to get the sludge out of you, to get the slowness out of you, to wake you up to this place where you can look and see the reflection, or a man can see the reflection of Christ in you. Christ in you, the hope of glory.
Mbala mingyo kanisaka ezalindenge pona mimekano ya makasi, bokono, pe minyoko. Yangwe sale makabobele pona komeka yo. Pona kubimisa bosoto libanda na yo. Pona kubimisa potopoto libanda na yo. Pona kubimisa goigoi libanda na yo. Pona kolamusa yo na esika oyo kokiko tala peko mona elilingi. To, moto moko akoka komona elilingi ya Kristo kati na yo. Kristo kati na yo elikia ya kembo.
He tested every piece. Finally, before he put a bolt on, he tested it. He tested everything. Then when he got it all done, now, the scoffer stood by and said, it will not hold up. It can't do it.
Ameka ki eteni moko moko. Nasuka ye, liboso ete atia bulon, ameka ki yango. Ameka ki biloko nyonso. Bongo na tango asilisa ki yango nyonso. Sikawa, batioli, batelema ki pe balobaki. Eko tele manguite. Eko ki kosale mate.
That's what they're saying today. This is your Holy Ghost religion you're talking about. It won't be long, that tree will burn down, but it don't burn down.
Yangonde likambo bazolo balelo, lo sambo ya molimo mosantu oyo bozolo bela, kala mingi te, nzete wana eko zika mobimba. Kasi ezo zika te.
Oh, the fire only waters it. It only gives us new hope. It only strengthens it. Every trial, testing, every time a wind hits a tree and shoves it back and forth and back and forth, it only loosens the roots so it can grow deeper and get a better hope.
Oh, moto yango ezali bobele kopelisa yango. Eko pesa biso bobele nde likia ya sika. Eko komisa yango bobele makasi, momekano. Komekama nyonso. Tango nyonso mopepe ebeta kanzete pe esuku maka yango libosope sima, ezalaka bobele po na kosembo la misisa. Po eko kakokota na bozindo pe esimba malamu koleka.
Every time sickness strikes your home, every time trial strikes your home, every time the neighbors say something bad about you, it's only shaking you, loosening you up, so you can get down and get a better hope on the eternal rock of God's unmovable word.
Tango nyonso bokono ebeta kandako na yo. Tango nyonso komekama ebeta kandako na yo. Tango nyonso bavoisin bazolo baka likambo ya mabe na tina na yo. Ezali bobele koningisa yo, kosembola yo. po okoka kokita pe kotele mangui likolo na libanga ya seko ya liloba na Nzambe oyo ninga na kate.
That's how God does it. He sends those trials to test you, to prove you, to shake you, and to give you a new hope.
Lolenge wana nde Nzambe asalaka yango. Atindaka mimekano wana po na komeka yo. Pe kolekisa yo na komekama. Koningisa yo pe kopesa yo mpiko ya sika.
Then we find out when he got all that done, the critics stood by and said it can't work. But what the architect knowed his bridge would hold. He knew it would. Because it would been tested.
Na yango tomoniete, tango asilisaki kosala yango nyoso, batyoli batelemaki wana pe balobaki, ekosimbate. Kasi boyebi nini? Architect ayebaki ete gbagba na ye ekotelema. Ayebaki ete ekotelema, po yango esi emekamaki.
That's the reason God said, I'll have a church without spot or wrinkle.
Amen.
She went to the test. And every child that comes to God must be tested.
Yango na tina wana Nzambe alobaki. Na kozwa lingomba moko oyo ezangi li tono to liyuta. Amen. Elekisa mina komekama. Pe mwana nyonso oyo aye ipai ya Nzambe esengeli amekama.
On that great memorial day, when the two sides were starting from both sides, when they met in the middle of the bay, the man who built it, he said, I'll not ask any man.
Na mokolo ya ekaniseli monene wana, tango bazalaki kokende, tango ngambo nyonso mibale, babandaki utana ngambo nyonso mibale. Tango bakutanaki na katikati ya mai, moto oyo atongaki yango alobaki. Na kosenga na moto mokote.
The architects all stand around and said, as soon as any vibration hits that bridge, she'll go right straight down. It'll be dangerous. No insurance company would give him insurance on it.
Ba architect nyonso batelemaki zinga zinga balobaki. Bobele na tango koningana moko ekobeta gbagba oyo. Ekokweya na se mbala moko. Ekozala likama. Kompani moko te ya assurance ekopesa ye mikanda pona yango te.
He didn't need any insurance. He said, my bridge will hold. He had confidence. Now he must test it because his reputation is at stake. Certainly it is. And if it did hold, it would be a memorial.
Ye azalaki na tina ya mokanda moko ya assurance te. Alobaki, gbagba na ngai ekotele mangui. Azalaki na kondima makasi. Sikawa esengeli ameka yango. Po lokumu na ye etiamaki na momekano. Ya solo penza. Bongo soki yango etelemi, ekozala ekaniseli.
That's the reason I know that old time God heartfelt salvation will hold.
Amen.
The reputation of Christ is at it.
Amen.
He'll not give us something to build a church out of, not man-made theology, not upon some school experience, or build some seminary, as they wanted to this morning, to educate preachers.
Yangonde tina na yebiete lo biko wana yakala, yanzambe oyo, e yokanaka na motema ekotele mangui, lo komu na Kristo ezalina yango. Ye akopesa biso eloko moko te pona kotonga lingomba libanda na yango. Likindo esalemi na batote. Likolo na esaleli ya ete elo moko boyete. Toko tonga makindo moko boye na ndenge oyo bango balingaki na tongo oyo pona koyeko lisa batei.
The real preacher comes from the seminary of God's grace.
Amen.
God's calling. And it's time tested.
Amen.
Right, it'll hold. God's got confidence in you. We got confidence
Amen.
In him. The bridge will
Motei oyo ya solo solo autaka na likindo ya ngolu na Nzambe. Mbela na Nzambe. Pe yango emekami na tango. Ya solo eko tele mangui. Nzambe teli yo motema. Bisoto tela kaye motema. Gbagba eko.
The old poet said, my anchor holds within the veil.
Amen.
Never high and stormy gale. My anchor holds within the veil.
Moyembi ya kala ayembaki. Longo nanga ekangami na kati ezipeli. Na mbonge pe na mipepe makasi, longo na ngai ekangami na kati ezipeli.
Praise God.
We don't know what's a holding, but something's a holding. That's right. She's anchored down in that haven. And there's a rope of salvation that holds a human heart. That a man that's ever been born again is passing death and life.
To yebi eloko nini esimbi yango te. Kasi eloko moko esimbi yango. Ya solo. Ekangami kuna na esika ya kimia. pe ezali na singa moko ya lobiko oyo esimbi motema ya moto. Ete moto oyo asila ko bota mambala mibale, aleki uta na liwa kino na bomoi.
Oh, devils out of hell could make him doubt it. Amen. There's something holds us in there. Let her rock, let her shake. Amen. She'll hold every time because it's in Christ Jesus.
Milimo mabe nyonso ya lifelo ekokoka kozangisa ye kondimate. Ezali na eloko moko esimbi kuna na kati. Tika yango eningala makasi. Tika yango eningana. Amen. Eko simba. Tango nyonso po yango ezali kati na Kristo Yesu.
Then this man said, I'll not ask no one, but said, I'll go myself. The mayor of the city walked out and said, Mister, I certainly have confidence in your bridge. He said, if you have confidence in my bridge, follow me. All right, put it to a test.
Bongo mobali yango alobaki. Nakosenga na moto moko te. Kasi alobaki. Nako kende ngai moko. Moyangele ngumba apusana kipe alobaki. Monsieur, ya solo penza na tieli gbagbana yo motema. Alobaki. Soki o tieli gbagbana ngai motema, landa ngai. Malamu, tia yango na komekama.
The mayor said, my car will be sitting there on that certain morning. I'll go with you. The railroad company called and said, sir, we've got confidence in your bridge. We'll have...
Moyangele ngumba alobaki, motu kanangai ekozala ya kotele makuna na tongo wana. Nako kende longo na yo. Kompanie ngunduka babengaki pe balobaki. Monsieur, to tieli gbagbana yo motema, tokozala na...
Sir, if you got confidence in my bridge, bring out 4 full locomotives. Sit on the bridge. If you've got confidence, follow me. If you believe it's tested and tried, you believe it, come go with me.
Alobaki soki boteli gbagbana ngai motema, bome mabingunduka mine oyo etondi na biloko. Botele misa yango likolo na gbagba. Soki bozali na kondima, bola nangai. Soki bondimi ete yango emekami pe eleki na momekano, bondimi yango boya kokende longo nangai.
And many of the people wrote him letters to see his courage. That's what man looks for, is man of courage. Not a little wishy-washy something.
Pe batu ebele batindela ki ye mikanda, kota lampiko na ye, yangonde eloko oyo batu balukaka. Ezali batu ya mpiko. Moto ya kobanga bangate.
If you think you can get by by going to church and saying amen once in a while and shout a little bit, put your name on the book, and go back and live like the devil, your own works prove what you are. Your characters prove that.
Soki okanisi kokendelo sambo nde yango ekoki, pe kolobaka amen na tango moko boye pe, kogangaka mwa moke, kotia nkombo na yo na buku, bongo kozonga kobika lokola zabulu, misala na yo moko ezotalisa oyo yo ozali. Ezaleli na yo etalisi yango polele.
But God, the world wants to see man is courageous.
Amen.
Somebody with courage, you'll stand out. As a memorial of the saving grace of Jesus Christ.
Kasi nzambe, moki lelingi komona mibali ya mpiko, moto moko ya mpiko, oyo akotele mangui, lokole kaniseli na ngolu ya lobiko ya Yesu Kristo, ya solo.
The day when the bridge started, the rest of them come back and said, get ready, get your cameras ready, to all the newsmen said, because that bridge will fall.
Mokolo yango, tango, bafungola kikbagba yango, ba mususu na ba oyo batikalaki, ba yaki lisusu, balobaki. Bo lengele ba kamera, bango nyonso, ba panzi sango balobaki. Pambate, bagba wana ekokweya.
That young fellow walked out there on that bridge, set his car down, looked back down, he seen them locomotives all lined up. He seen the mayor there waving to him. He looked, he seen tens of thousands of footmen standing back there ready to march with him.
Elenge mobali yango akendeki kuna likolo na gbagba yango. Atelemisaki motuka na ye, atalaki kuna na sima. Pe amonaki bingunduka wana etandami molongo. Amonaki moyangele ngumba kopepa ye maboko. Atalaki pe amonaki bato nkoto na nkoto kuna na sima. Babele miipo na kotambola elongo na ye.
Says, strike up the band!
Amen.
Brotherhood, the bands went playing, the whistles went to blowing, the horns went to going. I mean, there was an awful vibration taking place. But he walked right across that bridge and she never moved. Why, he took the forefront Cause if she's going to fall, let him go with her.
Alobaki tindikalo kito. Ndeko, tango miziki e betaki, ba piololo e bandaki ko beta, kelelo ya maseke e betamaki, na yebi sibino ko ningana moko ya somo isale maki. Kasiye akati saki gbagba wana. Pe eningana ki ata mokete. Pona nini? Azwake sika ya liboso na molongo po soki yango esengela kiko kweya tika ete ye akweya elongo na yango.
And Jesus Christ came from heaven to glory, from glory down here to build a church. Amen. And the material that he's putting in it is time-tested material. Amen.
Pe Yesu Kristo ayaki uta na lola, na nkembo, uta na nkembo ko kita awa, po na kotonga lingomba moko. Pe bisaleli oyo azali kotia kati na yango, ezali bisaleli oyo emekami na tango.
You might come to the altar and make a confession, but when he finds blowholes and everything else in the world, the world's blow the maggots in you, and so forth, you cannot stand. He just pitches into one side.
Okoki koya awa ne tumbelo pe oyamboli, kasi soki amoni madusu ya mopepepe, biloko mosusu nyonso, omoni mokili epepeli kusu kati na yo. Pe bongo na bongo, okokoka kotele mate. Akotia yo pembeni.
God wants a time-tested church. Amen. Not somebody's a Christian today and a backslider tomorrow, bending out, up and down. He can't place you nowhere.
Nzambe alingili ngomba oyo emekami na tango. Ezali moto oyo azali mo Kristo lelo bongo lobi mozongi simate. Tango moko na kati pe tango moko na libanda. Tango moko amati pe tango moko akiti. Akoki kotia yo esika moko te.
But he's got a church that's tested. Went through the trials, through losses, through sickness, through sorrow, through death, and still stand with a testimony. That's the man. Yes, that's the man he's looking for.
Kasi azali na lingomba oyo emekami, eleki kati na mimekano, kati na bozangi, kati na bokono, kati na bwale, kati na liwa, kasi etelemi bobele na litatoli. Wanande moto yango iyo. Wanande moto ye azoluka.
I don't care if you're a pauper. I don't care if you're a beggar. I don't care if you're a rag picker. Whatever you are, God puts a test to you.
Hallelujah.
He's looking for time-tested material.
Ata soki ozali mobola etalingaite. Ata soki ozali mosengi biloko etalingaite. Ata soki ozali mokumbi bosoto etalingaite. Oyo nyonso yo ozali Nzambe. Ako tjela yo komekama. Azali koluka bisaleli oyo emekami na tango.
I believe one of these days in that great church, when science says, how can it lose? Gravitation holds you to the earth.
Nandimiete moko na mikolo oyo, tango lingomba monene wana. Na tango zebi elobi, ndenge nini yango, eko kango lama. Bozito ekangaka yo na mabele.
Hallelujah.
Now I feel religious.
Amen.
Let me tell you, that time-tested church will come into existence someday.
Amen.
Sikawa na miyoki mosambeli. Botika na ebisabino. Lingomba wana emekami na tango ekomoni sama mokolo moko.
There may be half of them sleeping in the dust of the earth. I don't know where they're at. But God's got his material all tested.
Yeah.
One day he's coming to take the fortress.
Ekoki kozala ete ndambo na bango bazali ya kolala na putulu ya mabele. Na yebi esika bango bazali te. Kasi Nzambe azali na bisaleli na ye emekami nyonso. Mokolo moko azali koya kozwa esika na liboso.
Right to atmospheres and stratospheres and spheres and spheres.
Amen.
Into the presence of Almighty God, he'll go with a time-tested church.
Amen.
That's a memorial to his grace. That's a memorial that God gives him.
Bolandangai, akole kambala moko na mipepepe likolo na mipepe yamabele. Na bitando ya bitando. Kokende kino na bozali na Nzambe na nguya nyoso. Elongo na lingomba oyo emekami na tango. Wanande kaniseli po na ngolu na ye. Wanande kaniseli oyo Nzambe apesi ye.
No man can come to me except by power draws him first. Amen. Every man that comes to Christ is a love gift from God, and Christ puts him to the test.
Moto moko akoki koya epai na ngai te soki tata na ngai abengi ye libosote. Pe moto nyonso oyo aye epai ya Kristo azali likabo ya bolingo kouta na Nzambe. Pe Kristo akotia ye na komekama.
And if he stands the test, he puts him in the bridge. Ties him down.
Amen.
Gives him a position and sets him there knowing that he'll hold to the end road. Amen. Amen. Come test the material.
Pe soki alingi komekama, ye ako tia ye nagbagba. Ako komisa ye kimia. Ako pesa ye sika. Ako fandisa ye wana. Nako ye baka ete. Ako tele mangui kino na suka na nzela. Amen. Bisale li oyo emekami na ntango.
Upon this rock.
Hallelujah.
Not upon some rock of fanaticism. Not upon a bunch of emotion. Not upon a bunch of church theology. Not upon some denomination. But upon this solid rock, Christ's word. I'll build my church and the gates of hell can never prevail against it. It'll be there.
Likolo na libanga oyo. Likolo na libanga moko ya bilandalanda te. Likolo na ebele ya emotion te. Likolo na ebele ya makindo ya lingomba te. Likolo na ebongiseli moko boye te. Kasi likolo na liloba oyo. Liloba na Kristo. Na kotonga lingomba na ngai. Pe bikuke na ewelo ekokoka kolonga yango te. Eko zala wana.
It'll be a memorial of his grace in the presence of the angels. When the angels question one day, why do you go to earth? He'll come back and present that church without fault, without spot, without wrinkle.
Amen.
There's the material. There's the thing, his reputation. He must do it.
Eko zala ekaniseli yangolu na ye. Liboso na banje. Tango banje ba tunakie mokolo moko. Pona nini oko kende na mokili. Ako zonga pe ako lakisa lingomba wana ezangi mbeba. Ezangi litono. Ezangi liyuta. Wana nde bisalelo yango. Wana nde eloko yango. Lokumu na ye. Asengeli kosala yango.
That bridge builder had to build a bridge. He must do it or loses his reputation. Christ will have a church. And he must do it because he came to the earth and become flesh and dwelt among us. And became sin that we might become righteous.
Motongi gbagba wana asengela kiko tonga gbagba yango. Asengeli kosala yango. Sokite ako bebi salo kumuna ye. Kristo ako zalana lingomba moko. Pe esengeli asala yango. Po ye ayaki na mokili pe akoma ki mosuni. Pe afanda ki elongo na biso. Pe akoma ki lisumu. Po ete tokoma bayenge beni.
Amen. He become us that we by his grace might become him.
Amen.
He came to take our place as a sinner. To let us have his place as sons and daughters of God.
Amen.
In the presence of his majesty.
Hallelujah.
What a grace of God.
Akoma ki biso po ete biso na ngoluna eto kuka kukoma ye. Ayaki kozwa esika na biso. Lokola mosumuki. Pona kotika biso tozwa esika na ye. Lokola bana mibali pe bana basi na Nzambe. Liboso na bokonzi na ye. Oyo nde ngolu na Nzambe.
Amen.
How can we say them words are not right? Heavens and earth will pass away, but them words will never pass.
Ndenge ni tokoki koloba, maloba wana ezali solo te. Likolo pese ekoleka, kasi maloba wana ekoleka mokolo moko te.
Little blind Indian boy a few nights ago, blind since he's three, four weeks old, received his sight and arm and walked off the platform. What was it? It was a time-tested memorial.
Amen.
Of the power and grace of Jesus Christ.
Amen.
Blessed be his holy name.
Mwa elenge mobali moko mokufi miso ya Indian eleki mwa babutu, ye akufa ki miso uta azalaki na poso misato tomine. Miso na ye monaki, na ndenge ya elongo bani. Pe alongwa kine tumbelo. Yango ezalaki nini? Ezalaki kaniseli yangu yape ngolu na Yesu Kristo oyo emekami na ntango. Kombo na ye mosantu epambulama.
Time tested, trials, troubles, shakes and pulls. It's only to find the blows in you. To see if there's any there. It's God shaking you and trying you.
Emekami na ntango, mi mekano, matata, mi bulungano. Pe ko bendana. Yango ezali bobele po koluka madusu kati na yo. Kotala soki lidusu moko eko kikozala na kati kuna. Nzambe nde azali koningisa yope komeka yo.
Some time ago, the great Caesar Augustus, after a great famous battle, and have won a great victory. He that's going to give him a celebration in Rome.
Ileki mwatango kaisala Augusti ya monene. Simana etumba monene moko pe azwaki elonga moko monene ye balingaki kopesa ye longonya na Roma.
And he said to them, I want some man to ride, some worthy man to ride by my side while I'm doing this. So I want some man to share these blessings with me.
Bongo alobaki na bango. Nalingete moto moko atambola. Moto moko oyo alongo bani atambola na mopanzi nanga na tango ngai na kosala yango. Alobaki. Nalingete moto moko akabola mapamboli oyo elongo na ngai.
And all the, it went through the camps. All the officers trimmed their plumes and polished their swords and made their armors real bright and everything and practiced standing straight in a certain salute to their king and so forth.
Penyoso yangwe lwamaki kati na milako bakonzi ya basoda nyoso babongisaki basala ya bikoti na bango. Baselusaki mipanga na bango. Pe bangengisaki bibundeli na bango. Pe biloko nyoso pe babandaki koyekola ndenge nini bakotele masemba. Pona kopesa mukonzi na bango losako. Pe bongo na bongo.
And each one walked up their big armor before him as he sat out there on his throne watching. And there come up officer with his big fine plume, just feather edge, stood and made his salute. Caesar shook his head, he walked away. Another come up, made his salute. Caesar shook his head and walked away. Time after time, soldier after soldier.
Bongo moko na moko atambolaki na bibundeli na bango minene liboso na ye. Wana afandaki likolo na ngwende na ye akotalaka. Bongo mokonzi moko ya basoda yaki na ekoti na ye monene. Na sala na songe ya kitoko atelemaki pe apesaki ye losako. Kaisala ningisi moto pe aleki. Mosusu ayei apesi losako na ye. Kaisala ningisi moto pe aleki. Ekobaki bongo mbala na mbala. Soda moko sima na mosusu.
Finally, way down along the line, come a little footman. He didn't have any shield to polish. Neither did he have a plume to trim. But he walked up in front of Caesar. He didn't even know how to make a right kind of salute. But he just bowed his head and walked away. Caesar said, wait a minute, who are you? Come back here.
Suka suka kuna na suka ya molongo mwali kilimoko boya yaki. Azalaki atana nguba ya koselu sate. Azalaki pe atana sala ya kobongi sate. Kasi ya yaki liboso na kaisala. Ayebaki atalo lenge ya kopesa losako ya malamute. Kasi ya gumbaki bobele moto na yepe alekaki. Kaisala alobaki. Zela moke. Yo zalinani. Zongawa.
He walked up there. He looked at him. His scars over his face and cut and disfigured and crippled up. So where'd you get them scars at? He said, out in the battle fighting for my Lord Caesar. He said, climb up here and sit down by my side. You're the one that's been tested and proved.
Apusana kiwana atalakie. Elongi na ye mapipi mapipi. Nampota elongi ya kobeba pe zoki zoki. Alobaki, ozui mapipi yoyo wapi? Alobaki, kuna ne tumba. Kobundela kan kolo nangai kaisala. Alobi, mata wape vanda pembeni nangai. Ozali motoyo amekami pe andimi sami.
Brother, it's not plume trimming time. It's not educational days. It's time testing time. It's the time that God is testing his church to find the battle scars of hard trials and fights and battles. That's the one who'll ride by side.
Ndeko, ezali tango ya ko bongisa salate. Ezali mikolo ya ko tanga kelasite. Ezali tango ya mimekano ya tango. Ezali tango oyo nzambe azali ko meka lingomba na ye pona ko mona mapipi ye tumba ya ko meka mamakasi. Na ya bitumba. Na ya ko bunda. Wanande moto oyo akotambola na mupanzi na ye.
How Elisha was tested and proved before he could wear a prophet's robe. How Elisha throwed that robe around his shoulder. How he must be the right man.
Ndenge Elisa amekama kipe alekaki na kondimisama. Liboso akoka kolata robe ya mosakoli. Ndenge Elisa amizingaki robe yango. Esengelaki azala moto oyo alongobani.
Elisha watched him there in the field in his plowing. God said, that's the man. That's the man that can wear that garment. That's the man that can wear that robe. He can take your place.
Elisa atalaki yekuna na elanga. Tango azalaki kobalola mabele. Nzambe alobaki. wanande moto yango. Wanande oyo akoki kolata mokoto yango. Wanande moto oyo akoki kolata robi yango. Ye akoki kozwa esika na yo.
Blessed be the name of the Lord. How is all seen eyes are moving over the earth, trying to find some man that will wear that robe that he talked about. Can you drink the cup that I drink? Can you be baptized with the baptism I am? You can, he said to that.
Kombo na kolo epambolama. Liso na ye oyo emonaka nyonso ezali kotambola na mokili mobimba. Koluka komona moto oyo akolata robu wana. Oyo ye alobelaki. Okoki komela kopo oyo ngai na meli. Okoki kobatisama na libatisi oyo ngai na batisami. Okoki. Alobaki mpona yango.
So we today, as a church, are to put on the robe of Christ.
Amen.
The whole armor of Christ.
Hallelujah.
The whole shield and buckler and armor, that we might stand blameless at that day.
Amen.
He's looking for time-tested memorials.
Bongo biso lelo, lokola lingomba, bosengeli kolata robe ya Kristo. Bibundeli nyonso ya Kristo. Nguba nyonso pe bikangeli na ebundeli. Oye kosala ete tozwa mana pamela te na mokolo wana. Azali koluka bikaniseli oyo emekami na ntango.
As he can say, there's my servant. I've tested him, I've tried him, I've put him through like Job. He still proves 100%. God be merciful to us. That we can take God at his word and be time-tested memorial. Let us pray.
Ete ako kakoloba. Mosali nanga ye wana. Na mekaki ye. Na tcheki ye na momekano. Na lekisi ye na kati na yango. Lokola yobo. Andimisa mi bobele, mokama likolo na mokama. Nzambe yokela biso mawa. Po toko kakozwa nzambe na liloba na ye. Pe toko mabikaniseli oyo emekami na ntango. Tobonde.
Blessed Father, we thank thee, most holy God, from the very depths of our hearts, for time testing. Every trial we do not feel bad about them, Lord, but we're grateful that your grace was sufficient to help us through these great times of trial.
Tata mopambolami, totondi yo, nzambe oyo eleki na bosantu, uta na bozindo ya mitema na biso, po na komekama na ntango, momekano na ntango. Toyoka kama be na tina na yango te, kolo, kasi tozali na botondi ete ngolu na yo, ezalaki ya kokoka pona kosunga biso kati na bantango monene oyo ya komekama.
As the man tonight, I thrilled the audience when he mentioned amazing grace. And when we got to that certain verse, through many dangers, toils, and snares, I have already come. It was grace that brought me safe thus far. It's grace that'll take me on.
Lokola moto yango na pokwa oyo, ndenga yango sepelisaki lianga ni mingi tango alobaki, ngolu ya kokamwa petango tokomaki na eteni moko wana kati na makama kaka pe mitambo ebele oyo na sili koleka ngolu nde bateli ngai te na esika oyo ngolu nde ekomema ngai liboso.
Oh, it thrilled the people's heart. We believe it was lining up with the message tonight, that it was the time testing through dangerous toils and snares. It was to help the Christian, the one who's examining himself now and know that he stood faithful by the grace of God.
Oh, yango esepeli saki mitema ya bato. Tondimiete yango ezali na alima moko na litea ya mpo kwa oyo. Ete yango esila komekama na tango. Na kati ya makama, kakape mitambo. Ezalaki po na kosunga mokristo. Yeo ya mitali malamu sikawa pe ayebiete atele misembo. Nanzela na ngolu na nzambe.
It was to bring shame to those who is falls and ups and downs and cares not and loose living. Oh God, not even a battle scar to show the battle.
Ezali pona koyoki sasoni na baoyo bazokweya koya pe bazalaka matakita pe bazangi bokebi. Nako bika ya sembote. E nzambe, atali pipi moko ya etumba te po na kolakisa etumba yango.
We pray tonight, Lord, that you'll sanctify the church by thy great holy blood and clean out all the blows and all the weak spots and all the foul threads. Run them through the machine again and retap them out, Lord, and make them material. Oh, eternal and blessed Father, Hear the prayer of your servant.
Tobonde lina mpoko hoyo nkolo ete obulisa lingomba na makila na yomo santu oyeleki na kembo. Pe kolongo la madusu ya mipepe nyonso. Pe matono nyonso ya bulembu. Pe bosoto nyonso. Leki sabango lisusu kati na masini. Pe bongi sabango lisusu nkolo. Pe komi sabango bisalelo. E tatana libela mupambo lami. Yoka libondeli ya mosali na yo.
While we have our heads bowed, if there would be such a person here tonight that would feel that God in these testing times has never found you faithful at the post of duty.
Pe wana mitona biso egumbami, soki motomoko ya ndenge wana azali awa na poko oyo, oya miyo kiete nzambe na ngonga ya komekama oyo, akuta na ino yosembo na esika ya mosalate, tango kowela na yaka, omikoti sakambangu pona kote la motomoko kati la bango.
When arguments come up, or do you jump right in and partake of them? When quarrels come up, when differences in the church comes, do you take sides with cults and cliques and so forth like that?
Tango koswane yaka, tango kocholama, tango mokeseno yaka na losambo, ozwakangambo na maboke pe masanga mike mike pe bongo na bongo, ndenge wana?
Do you listen to gossip on the streets and around the places? If you're guilty of that, you've been blown to by the devil's blows. Let's go back to the furnace tonight and be remelted again. Come out without them in us. Let God tread us down and get us ready for this great bridge to take its rapture.
Oyoka kama tongi na balabala pe na bisika ndenge na ndenge. Sokyo kwei na likambuwana mipepe ya zabolo o ya pepaki ekote liyo. Tozonga lisusu netumbelo na moto. Na poko wa oyo. Peto nyangu isa malisusu. Peto bima na yango kati na biso. Tika ete nzambe alongola biso mbeba nyonso pe alengelisa biso pona gbaga munene oyo po tozwama na konetolama na yango.
If such a person is here and would want to be remembered, you say, Brother Branham, how can I know that this immortal, eternal memorial will stand?
Soki moto ya bongo azaliawa pe alingiete bakanisa ye okoloba. Ndeko Branham, ndenge nini na koyeba ete ekaniselioyo ekufakate pe ya libela ekotelema.
I will quote to you his word according to John 5:24. He that heareth my word now goes to my school. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life and shall never come to the judgment but pass from death unto life.
Na kotangela yo liloba na ye yenge bene na Yohane 5:24. Ye oyo akoyoka liloba na ngai. Oyo akokenena etelo na ngai te. Ye oyo akoyoka liloba na ngai. Pe akondima ye oyo atindi ngai. Azali na bomoi ya seko. Pe akoleka na kosambisa mate. Kasi aleki uta na liwa kino na bomoi.
Can you hear his word calling you tonight? If you can and like to be remembered in prayer, would you raise your hand and say, Brother Branham, just pray for me. I want to be the right kind of material that when Christ brings his church out, that I'll not be, God bless you, sir, I'll not be shaky about it. You'll place me right in church. God bless you, young man.
Olingi koyoka lilobana ye kobenga yo na pokwa oyo. Soke za libongo pe olingiete oka nisamana libondeli. Oko linga kotombo la loboko, loba. Ndeko Branham. Bonde la pona ngai, na lingina za lesalelo oyo ya malonga. Ete tango Kristo akozwa lingomba na ye, ete na kozalate. Nzambe apambola yo, misie. Na kotenga tenga pona yangote. Ako fandi sangai penza kati na lingomba. Nzambe apambola yo elenge mobali.
God bless you, sister. I want to be, God bless you, brother. I want to be the right kind of material. God bless you, little one back there. God bless you over here, my dear brother.
Nzamba pambola yonde ko mwasi. Nalingi kozala nzamba pambola yonde ko. Nalingi kozala esalelo oyo ya malonga. Nzamba pambola yo mwana oyo kuna. Nzamba pambola yo kuna. Ndeko nangamu lingami.
I want to be found as real material. I want to be able to give the testimony of what hope that lies within me. The hope. God bless you, sister. That's good. That's right.
Nalingi kozwa malokola esalelo oyo ya malonga. Laliko zala na makoki ya kutato la pona elikia oyo ezali kati na ngai. Elikia, nzambe apambola yonde kumwasi. Ezali malamu ya solo.
What does it do, Brother Branham, to raise up my hands? You pass from death to life. That's what you do. You break every law of gravitation right there. See, if you were just a wax figure sitting there, you could never raise your hand. You couldn't do it.
Ekosala nini ndeko Branham soki natomboli maboko? Olongwe na liwa kino na bomoi. Yangonde likambo esali. Obuki mibeko nyonso ya bozito. Bobele wana. Omoni, soki ozalaka bobele eke komoko oyo efandi wana olingaki kotombola loboko te. Okaki kosala yango te.
But it goes to show there's a spirit in you. A spirit. And that spirit has heard the spirit of God talking to you. And that spirit that's within you has made a decision. So it defies science. It defies gravitation.
Kasi yango ezali kotalisa ete molimo moko ezali kati na yo. Molimo moko. Pe molimo yango eyokaki molimo na Nzambe kolobela yo. Pe molimo oyo ezali kati na yo ekamati mokano. Boye eti tembe na zebi. Eti tembe na bozito.
It comes up, shows he's a spirit and he can raise your hand. If you were dead, you couldn't do it. But you've come to life. Something's happened.
Eye yelakisi ete molimo moko ezali kati na yo. Ekoki kotombola yo loboko. Soki ozalaka okufi mbele osali yango te. Kasi okomi na bomoi. Eloko moko esalemi.
If you're dead in sin and trespass, God can't speak to you anymore, your hand will stay down. If you're not dead in sin and trespass, and God can speak to you and you receive life, you raise your hand. See, shows the life has made a decision. You've accepted Christ. You've passed from death unto life if you mean it.
Soki ozali mokufi kati na masumu pe mabunga, Nzambe akoki koloba na yo lisusu te. Loboko na yo mbele etikali na se. Soki ozali mokufi kati na masumu pe mabunga te, Nzambe akoki koloba na yo pe ozwi bomoi. Okotombola loboko na yo. Omoni elakisi ete bomoi ekamati mokano. Oyambi Kristo. Olongwe na liwa kino na bomoi. Soki okani yango.
Mean it now as you raise your hand and say, God be merciful to me. Make me what I ought to be. And I'll serve you all my life. I want to be found ready at that day.
Kana yango sika waneza liyo kotombola loboko. Loba Nzambe yokela ngai mawa. Sala ngai oyo na sengeli kozala. Pena kosalela yo bomoi na nga mobimba. Nalingi ete mokolo wana bakuta ngai na siliko milengela.
Bless on you, my dear brother back there. God bless you, young fellow. God bless you there, bro. God be with you. God bless you, honey. All right, someone else? God bless you here, Brother Roy. And the Lord be with you. Yes.
Mapambo lilikolo na yo ndeko molingami kuna na sima. Nzambe apambola yo, elenge mobali, Nzambe apambola yo kuna. Nzambe azala na yo, Nzambe apambola yo mwana. Malamu, moto mosusu, Nzambe apambola yo awa, ndeko Roy, penkolo azala na yo, iyo.
Lord, find me worthy. Find me worthy. God bless you, my brother, way in the back. Certainly God sees you. Be glad. Someone else want to be remembered in the prayer just now. Make me. All right? Let us
Kolo, kutanga ya kobelema. Kutanga ya kobelema. Nzambe pambola yo ndeko na ngai kuna sima. Ya solo, Nzambe azali komona yo. Zalana esengo. Moto mosusu alingete akanisama na libonde lisikawa. Sala ngai. Malamu, tikato